nga tukugulumiza.
And still we glorify you.
Shake
the mass you've given us, Lord.
And you've
based on your name.
Able
reveal us great words.
You told us in Isaiah
48.
You
say, for your name's sake.
That's
why you've revealed them to
us.
How will your name have been scorned?
Which
we give you glory and honor for having mercy upon us.
Thank
you, our Lord Jesus, praying for us all the time.
Fulfill
what the Spirit told us in Romans
8.
Save you on the right hand of the Father. Move on, intercede for us. Ask for seasons and times. And added us to preach the gospel of the kingdom
of God
and the righteousness in the kingdom of heaven. Be ever bring repentance.
Save
distractions which are
being
thanked by the Holy Spirit.
And
in the Romans 8,
most don't
intercede for us
on
our behalf as church. Stand strong, lead us as
always.
Empower us to overcome the world.
Oh,
King of Kings, to preach your word. Thank you, Spirit of Truth.
We
thank you, the Lord Jesus.
We
thank you, our Father, for armies of angels you've given us. And we ask you,
the
Spirit, to move and lead us with power.
We ask
all armies of all angels
in
the name of the Lord Jesus.
Amen.
Amen.
May
God bless you. You can sit down.
Yes, you was when you
praise Jesus so much.
And
by name and voice,
Apostle
Ronald Hope Witness,
together
with Pastor Bosa,
no,
and our Bible reader, Teacher
Isaac.
We love you all
in
the name of the Lord Jesus. We base in this ministry. The new generation with the full knowledge of God.
If
we bring the full knowledge
knowing
the one true God,
the Christ
Jesus is
sent
by the Holy Spirit, eternal life. Many have been getting destroyed for lacking knowledge, yet still we pass through bringing the full knowledge
to
fulfill the call of the nation Uganda.
When
God told us Matthew 24:14, after false prophets have increased and the love of many are drawn towards the gospel of the kingdom of God and the righteousness,
it will
resume be preached in all nations,
will
be a witness, and then the end will come.
So even
we want to move on with our journey of heaven in the name of our Lord Jesus. The journey
will
take a long looking and seeing
it.
We move on with a brief summary of the journey of heaven in the name of the Lord Jesus.
It's
the journey of those who lived before us.
It's
the journey of us living now
and
those going to be coming, preaching the coming of the Lord Jesus. When God moved with his journey, the journey of heaven moved through the Bible for 7 years, from 2005
to
2011, in the different series of the visions, the dreams, the trance, the Azotar, the Urim, and the Thummim, the spiritual transport,
to
bring the book of remembrance to all nations.
That tells
us in Malachi 3 from verse 13 to verses
18.
And then the book of remembrance was written to all nations before the Lord. Remind you of our journey of heaven. We are right in the city of God, Jerusalem of heaven, which is called the first created heaven. This Jerusalem of heaven, it's a great gathering of the angels and the saints of God.
Yes,
praise Jesus so much. We've been seeing many things in this city.
Heading,
we are covering now, seeing things briefly within it. We see Satan, the devil. He was known as Lucifer. He was an anointed cherubim with his fallen angels. We've been seeing very many things. In three headings, he's looking unto him. First heading we see right now, Satan the devil. He was known as Lucifer, and who was an anointed cherubim with these fallen angels who fell in BC.
Yes, he was
when praise you. Jesus so much.
And
still seeing many things in those which happened in BC. And then we are heading on to see how they were chased from heaven in the beginning of AD. And to see after 1,000 years when you have been released. But we're still moving on.
We've
seen Satan the devil. He was known as Lucifer.
And
who was an anointed cherubim with his fallen angels within BC.
BC,
Yesu, BC, we meet before the birth of Christ on earth.
We
came putting in two different headings. We attach different subheadings to show you what happened. We last ended with a heading saying this. Satan the devil,
who
was an anointed cherubim, and his name is Lucifer. When he was just from being a cherubim, and he got cast, and was burned with fire, and he became a dragon, which has the 7 heads, the 10 horns, and the tail. After he had been made like that,
he just
ended with the sub-heading saying that he began to masquerade as an angel of light. Didn't want to know his real appearance that he had begun
become
by the curse and the fire which burnt him from the image of a cherubim. When he had become a dragon, the olden serpent.
Yes, he was
praise Jesus so much.
God,
and he has 7 heads and the 10 horns
no,
and the tail.
Yes, he was
praise Jesus so much.
So,
the head we last saw, he used to masquerade as an angel of light. And he came in the gathering of the angels in the city of God, Jerusalem of heaven.
So
after we finished that,
we
still want to move on to see another heading. After him moving on deceiving angels in heaven, as he masquerades as some of those angels and comes in the gathering, he worked with a third of the angels he had perverted already. He tried to deceive the other angels. When he was still doing those works, he remembered the man they chased from the garden. Remember, man was chased from the garden because of Satan. After he deceived him that he was to become God, as we first saw.
So Satan
was still fighting angels in heaven to move on and deceive them. Still, they came to attack man on the world. In the eras of BC,
we
want to see what happened in that time. Let's put another small subheading.
And he
says that the devil and his fallen angels, the seed of Satan,
move
on to fight the offspring of the woman Eve. Praise Jesus.
Amen.
Satan
and the devil and his fallen angels, that's the offspring of Satan.
Zitani, umulima wensi zona,
Satan the devil and the old serpent or dragon and his fallen angels, it's his offspring. They moved on to fight the children of men,
Adam and Eve,
the seed of and offspring of Adam and Eve.
Yes,
praise Jesus so much. As we remember, that this battle was waged in those days when we were in the garden.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
So much.
So Satan moved
on to deceive angels in the kingdom of heaven, in the city of God, Jerusalem of heaven.
He
moved on to attack man on the world. Because of the enmity between them.
Yes,
praise Jesus so much. So, now, when you remember in Genesis 3, from verses 14, this battle was proclaimed by God.
So, Satan
didn't give up on it, for that's what he had prepared. Let's read of it and we hear. Genesis 3, verses 14.
Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino, okulimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna, n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko, onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu obwo. Olw'ekkumi n'ettaano. Nange obulabe n'abuteekanga wakati wo, nti n'abuteekanga wakati w'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo.
Yes, praise
Jesus so much.
Katonda yagamba mu kiseera ekyo.
God said in that time,
we twali nga tugobibwa mu lusuku,
we were beaches from the garden,
oluvannyuma lw'obulimba bwa Satan,
after the deceptions of Satan,
nti wadde ng'omuntu omulimbye mu lusuku,
deceived man in the garden.
Yes,
praise Jesus so much.
And
I'm going to chase him from the garden. But between you and him, I have put enmity. The offspring of the woman and your offsprings. Genesis 3, verse 15.
Era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi liribetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro.
Yes,
praise Jesus so much.
Olutalo olwo,
this enmity,
lwaviirako Satani okulumba omuntu ku nsi.
It caused Satan attack man on the world.
Newankubadde nga baali bamugobye mu lusuku,
even though they had chased us from the garden,
omuntu ng'agobeddwa mu lusuku,
man after being chased from the garden,
asindikiddwa ku nsi nga bwe tuli leero,
on this world as we are today,
Satani era yaddira omuntu n'amulumba ku nsi.
Satan still attacked man on this world.
Era bingi byazaakola ku nsi kuno nga bwe mulaba.
Doing many things on this world as we've been seeing.
Yes, yabazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Naye olutalo olwalangirirwawo kuva ku lubereberye.
Maybe it was proclaimed from the beginning.
Nti olutalo lugenda kuba wakati w'ensigo, wakati w'ezzadde lya Satani.
But enmity was to be between the offspring of Satan.
Ensigo ya Satani.
The offspring of Satan.
Bamalayika abaavu.
The fallen angels.
N'ensigo yo.
And the offspring of the woman,
abana baba,
the children of men.
Yes,
praise Jesus.
So,
these battles people fight on the world, they were not meant to be amongst us as human beings. Enmity was meant to be there between us and Satan and his fallen angels. But what he did,
he tried
to shift the enmity put it amongst ourselves.
Yes, you have been
raised Jesus from mine.
So we put some muyogo is resoka.
Now when we read in Job chapter 1, verses 6 to 10. By this name it which has been proclaimed, Satan began to come on the world. And at the same time he goes back to the city of God, Jerusalem of heaven. In those days he acted and masqueraded as an angel of light. We speak of the eras of BC,
yes,
before the birth of Christ on the earth. Satan, those days have not been yet just from heaven, and he came on the world and even going back to heaven. These are what happened in Job chapter 1 from verse 6 to 10.
Job from chapter 1
verse 6.
Awo olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama. Ne Setaani naye n'ajjira mu bo olw'omusanvu. Mukama n'agamba Setaani nti, "Ovaawa." Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Nva kuddingana mu nsi okutambulatambula omwo eruuyi n'eruuyi." Olw'omunaana.
Yes, he was even you.
Praise Jesus so much.
But you say that, you know,
in this time,
Satan,
it wasn't his first time to come on the world. But when we shall briefly get behind,
back,
he had already begun to come towards Cain.
Here
in the job we see already things he had been doing before.
Yes, he was ready.
Praise Jesus.
Amen.
When we read in Job chapter
1,
from verse
6
and 7, that and Satan,
and
when the sons of God gathered, as the great gathering,
is
in the Jerusalem of heaven,
Satan
too came amongst themselves. They asked him, "Where are you coming from?"
And
I'm from moving around the world. But he wasn't just moving upon the world, focusing at the inevitable proclaimed in Genesis 3:14
16.
Praise Jesus so much.
So utaroro,
now that battle, most of us when we read in Job,
the
same Satan just began to come on the world.
But
his beginning is in the Genesis 4, when he began to mess up and divide amongst Cain and Abel.
As we look to show that we could join, and we
can shift inevitably with, instead of fighting him and his fallen angels,
as we look to an African Africa,
we rather fight amongst ourselves.
Yes, you have been
praised, Jesus. What's in Job chapter
1,
verses 8 to 10? He had his motives why he was coming on the world. To move on proof to God that people are not his. They don't fear him for nothing.
Job chapter 1, verses
8.
Mukama n'agamba Satani nti, "Olowoozezza ku muddu wange Yobu, kubanga tewali amufaanana mu nsi, omusajja yatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi." Olw'omwenda. Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Yobu atiira bwereere Katonda." Olw'ekkumi. "Tomukomedde olukomera okumwetooloola ye n'ennyumba ye ne byonna by'alina enjuyi zonna? Owadde omukisa omulimu gw'engalo ze n'ebintu bye byaze mu nsi." Olw'ekkumi n'olumu. "Naye kaakano golola omukono gwo okome ku byonna by'alina, kale alikweganira mu maaso go."
Yes, he was good.
Praise Jesus so much.
So if you say that, you know,
now this time,
itura umyobo imu mukaga,
what we see in Job 1:6
to 11,
they show that certain the battle within Genesis, Genesis 3:14 to 16,
you've
moved on taking it onwards.
Okurwanisa ezzadde ly'omukazi,
fight the offspring of the woman,
ezzadde lyava mu Eva,
the offspring which came from Eve,
ne Adam,
and Adam, Even though we as the offspring which came from them, we are told to fight Satan.
Yes, he was even
praise Jesus so much.
But he
had no ability in that time to realize, not even ask God how the battle was to move on.
Yes, he was even
praise Jesus so much. But this we see in Job, which had begun in Genesis 3 after man had been chased from the garden.
Yes, he was even
praise Jesus so much.
We
have a question we would have asked our
Rwachi Satani yali yefunira densige iye yabamalaika banonga iye.
Why had Satan already gotten his offsprings of fallen angels?
Kubanga Bible yegamba.
The Bible says,
obutawo tuluka tatu wakati wezadde lyomukazi.
Enmity between the offsprings of the woman,
ensigo y'omukazi,
the offsprings of the woman,
ensigo ya Satan,
and the offsprings of Satan,
ensadde lya Satan,
the children of Satan.
Kituufu kiri bweki.
The truth is this,
nti mufi abava mu Adam,
in us who came from Adam,
ikuli yagwanira kubeera wamu ne Satan.
None of us was required and worthy to be together with Satan. But for us giving ourselves to falsehoods,
for
the scripture shows,
even
hell had not been created for man,
but
it was for Satan and his fallen angels. According to Matthew 25, from verse 41, God speaks this.
Matayo Israel will be turned on only the Duana Murumo.
Matthew 25 from verse 41.
Aho. Ari Gambanavo. Abari Kumukonogwe Ogokonoti. Moveo Wendi. Mwabakori Mirwa. Mugende Murido Oguta Guao. Oguatekero Tekero Satani. Never Malaikabe.
Oh, did they see Gambay?
You hear that word?
Oh, Mundu.
Man. Came from Adam and Eve. Hell and lake of fire had not been counted upon them. Therefore, Satan and his fallen angels. That's what we hear called the offspring of Satan.
Is that Satan?
The children of Satan.
Yes, he was when you
raised Jesus so
much.
But because of rebellion of man, God gave him time to repent.
He saved
and know his mistake. A man never took it serious. And it was just that
gospel
and he cast in hell and the lake of fire.
He was
prepared for Satan and his fallen angels. Praise Jesus so much. Don't forget the enmity, the battle of Satan, of attacking man on the world,
to move
on fight him. This Satan considered it with a great intention. And we forget it, that we are meant to fight Satan.
Yes,
Satan remained implementing it. He said man has not been cast to fall within hell and the lake of fire.
We
have given him chance to repent. Now what we have to do,
right,
see him to enroll him on this same issue, to be cast.
Era na yeye mmsure mugeena,
it will be cast in hell,
ne munyanja yo muri
in the lake of fire.
Kwa mmo kuzikira Afrika itu aba kuzikira,
that we don't get destroyed alone if we shall get destroyed.
Yes, he was when
raised Jesus from.
So kwa utaru ya fubo laba na rutusa,
we try to shift the battle.
Ruja wakati wa fena ye,
shift it between us and him.
Na ruteka wakati wa fefe kana feka,
put it amongst ourselves.
Abava mu Adam,
we who came from Adam.
Zono zendaro zora bokwetu orensi yonu.
Those are the words you see all over the entire world.
Yes, he was when you
raise Jesus from.
Ainga butunda yoku katono murubiri bide suri yoku sa.
Briefly get back to Genesis 3.
Katu somori yure kumi net na noro kumi na mukaga.
Let's read verse 16.
Genesis 3
from verse 15.
Nango bulabe nabuteekanga wakati wo n'omukazi. Era ne wakati w'ezzadde lyo n'ery'omukazi. Liri kubetenta omutwe. Nawe olili betenta ekisinziiro.
Yes, he was when
praise Jesus so much.
Tujja kulaba engeri gye tulina obutenda mu omutwe.
We shall see how we shall crush his head.
Okutte ekwezi omugere
ngetanya. The lungs of the crafty.
not accepting
fulfill whatever he plots.
We need
to fight on ourselves not to cause us to get backslidden. Always fall from the Lord is to bite our heels.
Yes, you have
raised Jesus so much.
So your name to Jacob to Murako,
we shall look unto them in the fullness.
I still
give you the brief summary.
Yes, you have
raised Jesus so much. This battle, Satan looked at it as a major one. But he said,
you're
not going to accept human beings realize they're meant to fight us. Shift the battle between man and man. These plans they made them within the homeland of Babylon, which was known as the homeland of Beriel. One of the 12 homelands making up the city of God, Jerusalem of heaven.
Yes, he was when you
praise Jesus
Amen.
So much.
So
then you realize the chaos they wrecked up there. They planned and they said, last time God said human beings are meant to fight us.
But
we have to fight, see, or we ship that battle. And human beings fight among themselves. And quickly in the Genesis. Genesis 4. Satan had already begun to come on the world to mess up a human being. According to Genesis 4, from verses 1. Genesis 4 from verse 1.
Adam n'amanya Kawa mukazi we n'abeera olubuto. N'azaala Kayini. Nayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama olw'okubiri. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga. Naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka.
Yes, you was
with praise Jesus so much.
Jukira bino bye tusoma mu bibiri bye sura y'okuna.
This we read in Genesis 4.
Tubisoma Adam and Eve amana okugobwa mu lusuku lwa Katonda.
Them after Adam and Eve were chased from the garden of God.
Okusinira ku lubiri biri sato.
According to Genesis 3.
Ni lwa bimwe biri paka abiri mu nnya.
22 to 25.
Adam and Eve.
Adam and Eve.
Bagobwa mu lusuku.
They were chased from the garden.
Ni bakomezibwa oku musenga ya kujiri manga.
Them back on this world to plow it.
Wabula ku lubiri biri sura ene y'okuna.
Now in the Genesis 4.
They were
able to give birth. They both kind. And even birth kind. Abel became to be a shepherd. And Cain was a farmer.
Wabula
but in that time, there was a very big relation between the offspring of the women.
We were
relating, loving each other so much. All the nations.
Yes, he was even
praise Jesus so
Amen.
Much. Had no battles and divisions among us.
This time we are
when Satan realized this, that the battle is to become hard his way. Offspring of the woman began to fight him. As the battle God had proclaimed it. And God had shown us the Satan where we had to focus to hit. Fight the head, the plans of Satan. The schemes. The craftiness. Praise Jesus so much. And God did give up on man. Him how he's supposed to do things.
No,
and we try to reveal him schemes of Satan. Now, in this time, the living God visited human beings. He showed them what they were meant to offer. And in those days, Satan too will penetrate, access the world. Like you hear,
the
sower came to sow rightful seeds. After he left, there came the enemy. And he too sowed his seeds. That word comes right from Genesis 4. After God visited man, and he sowed in him seeds of righteousness, even Satan too will bring his seeds. He tries to sow a seed of sin within a human being. Human being to be able to fight amongst themselves.
Let's
move on Genesis 4 here. Genesis 4, verse 3.
Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala eby'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Olwokuna, Abeli naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abeli n'ekyawaddeyo, naye Kayini n'ekyawaddeyo teyamukkiriza.
Praise Jesus so much.
Abooluganda bano ababiri,
these two brothers, we may see as we see today. You have your brother or sister you want to wage a battle upon.
Yes,
praise Jesus so much. But the one causing you fight among yourselves,
is
the one you have failed to discover to first handle that one and beat that one.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Now what happened here? They all studied God very well. They studied rich to know the rightful offerings to offer.
Yes, he was the
greatest
giver.
But this kind went always aside.
And
he had the rumors of Satan, he went to tap and hear the schemes. The law of sin.
It got
to tell him no.
God owns
all things of heavens and earth, though you don't give him good things. Why do you get your best that you give him? You are a farmer. Many plants are in the world. Why does God get of himself from those?
Take
the funny plants and offer to him.
Don't
you eat out of your sweat, now you give him your sweat to give him eat. Don't give him what you've sweated for. You remember him in Genesis 3.
But
they told us to eat out of our sweats. After he caused us pictures from the
garden.
Now we see punishment given us. And he corrects us that God is a very wrong person. The correction is wrong. It's a scheme. And he said, God told you eat out of your sweat. You take time to plow farm the ground. You get the final fruits offered to God. All plants in the world that his wife has an equal eat of those. Abel offered his best sheep. And they are fatty very well. Now, Cain brought the funny fruits. But God rejected Cain and his offerings because of the heart which had accessed an evil seed, which had gone on the side of Satan to begin to contend against God. Satan used that advantage to shift the enmity.
Shift
from us focusing on him
and
put between human beings and human beings. And the world has moved upon this word not a few years, a couple of years back.
This
movement we hear in Genesis. Genesis 4 verses 5.
Naye Kayini n'ekyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Olw'omukaaga, Mukama n'agamba Kayini, kiki ekikusunguwazizza? era kiki ekikwonoonesa amaaso go
owulidde nti mukama yalinga abakyali
yababuuliranga
ekyokukola
n'ebiweebwayo
ebituufu yali yabibabuulira
ngeera
olwaliko mukama waatugambyemu ebyekkumi n'ebiweebwayo
ebyenkanankana
naye ggwe n'owuliramu kati gwe olina ennaku
nnyingi
n'ogaana okuwaayo
ebyenkanankana
n'ogamba nti katonda alina ebingi okwo ensi yonna yiye
ne bano
baasomesebwanga katonda
oyo
wa mukama
yababuuliranaye
ate ye kayini
n'agaana
okuwuliriza ekigambo kya
katondasitaani
naye n'afuna omuwaato wagenda okukyusiriza
olutaloera
katonda bw'amala okuba nga agaanye ebya kayini
teyamulekerera yajja
n'amubuulira
ekituufu
n'amugamba naye lwaki ate kati ouze mu kunyiga
feesi
wenna wenna amaaso ga kanisa
onyeezeotandise
okuggulawo ekkubo lya
setaani
atandise okukwata agenda kukyusa
olutalootandike
olwanisa muganda
wenamugamba
ngenda kusimbula wano okugenda
naye
agenda kujja nga naakavaawo
basizi oyo wesigeemukama
waffe yesu kyava aleeta mu matayo
n'agamba
nti omusizi yajja n'asiga ensigo
The sower came to sow seeds.
Niwaje kirongo.
And in the night the thief took him.
Naye n'ategamu eyiye.
He sowed his seeds.
Petwaloze ba Yesu yali ayogera
biki. Wondered what Jesus was speaking then.
Naye munange yabijja lubiribiri nnyo.
When he got it in Genesis 4.
Katonda aba yaakamala okwogera ne Kayini
bwati
yamugamba oyo aliwa ekibi
kiryawe ye
yali sitaani katonda yalabidda sitaani
ng'ajja
n'asookayo n'alabula
lubereberye essula ey'okuna n'olunyiri olw'omukaaga mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwazisa era kiki ekikwonoonesa amaaso go olw'omusanvu bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi
luggi lwa mutima
is the door of the heart
yesu yebazibwe katonda yamugamba nti bw'onaakolanga ebirungi tosiimibwe
naye
bw'onaakola
obubi
ekibi kiri ku luggi twogera ku luggi lw'omutima kubanga mukama waffe yagenda n'atugamba
bweyali
mu matayo bweyali mu kubikulwa essula
ey'okusatu
onyo lwabiri ali ku mitima gyaffe akonkona wetuggula waayingire ekigambo kya
katondanaye
katonda nga yakamala ovaawo ayigidde akubuulidde
byakubuulidde
n'ekibi nga nakyo kijja
nga
kikonkona nakyo nga kyagala kutwala
naye
katonda yasigala alabula
n'ejje
buli eno yonna akyatulabula
atuma
bannabbi atuma abatume ebirabo ebyenjawulo okwolesebwa okw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo naawe aliyo mu nsi okufuna nga bakulabulako
eyeena
ne bakulabula ennyanja
y'omuliro naye
ng'era towulira
sitaani
akyusa olutalo kankano weerwanise ate omale olwanise ne baganda kubanga kati ate wetumala nga tuba tukwata
obutuukirivu
wengomaze okwerwandisa n'oyingira mu kibi
ate
nga naffe otutanulako
olutalotwandikwataganye
wamu
naawe
okulwanisa sitaani n'ebikolwa
bye ebitali
bya butuukirivu ate tumaliriza ffe tuli mu
kulwanaganayatuga
kulwaki okkiriza nnyo
katonda
mweyita abatuukirivu
mwekaegambulamu
lutalo nga luggulwawo lwaki mumwefuula
abatuukirivumwefuula
aboogera amazima
wa
mumwogera amazima mwekka
Yes, you must
praise Jesus.
You
know, one day,
Israel left Egypt.
Moses said, let's fight Satan. They went out told him,
you
think God speaks with you alone?
Yes, he was
praised Jesus. Others told him, who chose you leader of
us?
Who told you and chose you leader
of us?
That the
father
wants to beat it amongst the brethren.
And
you see this world in battles. We are fashioning missiles.
It's
not for beating Satan. Beating our fellow brethren. All in the same image of God.
What do you mean?
Some missiles have made which is going to beat Satan.
They beat
their fellow brethren.
As they
may die in sins without repenting. What Satan commanded them to do, those who believe him. Manufacture missiles and weapons to beat your brethren. Write that nation that they never repent of their sins. Don't get time to discover their sins to repent. And they destroy with sins they head on to hell. That's why how it messed up Cain and Abel. All the wars you see of this world, we are
fighting.
The quarrels, the cuttings,
the
weapons which are different.
We
are made to be weapons to use to fight Satan. We are made to quarrel with Satan. We are made to chase him from our land.
Peace.
Doesn't get any peace where he can live. Right now we chase our fellow brethren. The way we appear the same. Those with the same blood.
Others
differ in the skin color.
And
yet the blood remains the same.
We
say they made all of us from Adam,
teaching
all territories of the world.
As it
tells in Acts 17, 19-25,
that
made from one man every nation,
teaching
all territories of the world.
That
they best there to seek God.
God
is not far from each one of us.
Look
in Acts 17:19-30. All were made from one Adam.
Yes, he was
raised Jesus
from.
But right now today, right from the eras of Genesis 4,
we
were meant to fight Satan. This time we are haunting each other. If you want to make an alarm for Satan is here, he is telling me to commit adultery, there is another welcoming him, let's go commit immorality.
So singa walinga na mukubira nduru,
you make an alarm, he's here tempting me. Even angels would have come from heaven to handle Satan and taken him in the pits of hell together with the fallen angel.
And
the way iniquity and battle was shifted. Let's move on with here. Genesis. Genesis 4:7.
Bw'onokola ng'obulungi tokirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga.
Yamugamba.
He told him,
this time you have to sit down and read
the remain, bring those evil desires your way.
Naye ate okyasobola
omufuga. But you can still control him.
Yes, he was
raised Jesus.
God
meant to show you there's still power. If you hear the words I tell you, Satan will not stop bringing his desires your way, his plans.
ebyokutuusa olutalo mubeere wakati wo ne muganda wo naye otya kusigala ng'olina obuyinza okusobola okumumega singa okkiriza bye nkugambye wuliriza wansi
lubereberye essula ey'okuna n'olunyi lwa munaana Kaini n'ayogera ne Abiri muganda we awe baali nga bali mu nnimiro Kaini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta
kakati dozi olaba olutalo lwabalukawo mu kaseera
Katonda
bye yabuulirira Kaini
teyabiwulira
yagenda mu maaso n'okugulawo enzigi z'omutima gwe eri
Setaani
n'ayongera okufumiitiriza ku busungu ng'ayongera okufumiitiriza ku busungu n'obutasiimibwa obwabaddewo lwaki mukama teyakkiriza byange omutima ne gugenda mu maaso n'okunyiiga
n'ataka
akati abaali awo nga tekimu Setaani ku mutwe nga muzimu kagwanira ku ttaka
kati
yabuukira
mawe
paka kutta kyamugwako nga
kiruyinasa
lubereberye essula ey'okuna n'olunyiriro lw'omwenda Mukama n'agamba Kaini nti aliwo Abiri muganda wo n'ayogera nti simanyi
kati ndowozula Setaani gy'abeera
akutuusizza
era kati gwe bakubuuza baganda bo
bonna ng'emwava
mu
Adamu
kizibu nnyo n'okunnyonnyola nti baganda
bo
obalaba mu kala
ndala
obalaba mu bika birala kugamba katonda olwawo abakubuuza oyinza n'okugamba mukama nze tombuuza
bintu
ono yali yamaze okutta ng'ali mu bya
Setaani
kati Setaani ng'amujjuza buli kyakulimba
kyonna
omanyi Setaani akukozesa ekibi
kimu
n'aggulawo ebibi
byonna
okulimba n'ebiringa
ebyo
lubereberye essuula ey'okuna n'olunyiriri lwa mwenda Mukama n'agamba Kaini nti aliwo Abiri muganda wo n'ayogera nti simanyi nze mukumi wa muganda wange
kati Katonda otandika omuddamu buli
ky'oyagala
n'abantu abakweta oluddwa awo
obaddamu
buli ky'oyaba oyagala
kuba
kati olwedde oba oyimiridde ddala mu kikolwa eky'okufuuka ensigo ya Setaani
ezaddeya Setaani
wano nno wava omuntu n'akolimirwa naye
naye
nga jjukira mu lubereberye Katonda teyakolimira muntu mu lubereberye essula ey'okusatu omuntu bwe yayonoona Katonda yamuwa bibonereza asobole okuzuula
ensobi
ye
naye
Setaani yafuba paka ng'omuntu
bamukolimira
waakiri wabeerewo be bakolimiranga ye bwe
bamukolimira
lubereberye essuula ey'okuna olunyiriri lwa kkumi n'ayogera nti okoze eki eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi lukumi n'olumu kale kaakano okolimiddwa mu nsi ensi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo lukumi n'ebbiri bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo mu nsi onoobanga momboze era omutambuze
anti kakati kyobula tetukoma kutambula neera kubanga bangi kwabo abaakolimira mu kikolimo
kyekyo
Setaani yetu yafuba kyali ekintu kimu
nti
mu lubereberye essuula
ey'okusatu
baali baamukolimira naye nga tebaakolimira muntu engeri gye kyafuulamu sitaani.
You saw how the curse affected Satan.
Yali kerubi.
He was a cherubim.
N'afuuka omusota
omuwerita. He became a dragon.
Mitwe musanvu.
Seven heads.
Mayembe kumi n'omukira.
Horns and the tail.
Katika nina okulaba ng'omuntu abaako ekikolimu.
After seeing human being to hold the curse.
Waakiri ensi nga tekyamalanga mumerera mmere.
At least the world no more gives them food freely.
Nga kati nga ne bwalima.
Though they plow the ground.
Waakiri ngera tebidda.
At least these don't come back.
Ate atambulenga obutakoma.
And they walk wandering all the time.
Ngalinga nga era byanoonya naye nga tazizuula.
And they keep to seek for peace yet they never discover them.
Arimu okusobola okuzuula ensi ye waabwe
mukulu. They never discover their home country in heaven.
Naye ng'azunga ku nsi kuno.
Yet they roam along this world.
Tubereberye essuula ey'okuna n'olunyiriri lw'ekkumi
n'ebiri.
Kale kaakano okulimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era mutambuze. 13. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. 14. Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwenneekwekanga.
N'amugaba Mukama nkizudde
leeti
mulundi guli wandabula
ne
sitakkiriza paka sitaani antuusizza ku
mitawaana
ate labeera tonkyaye okomyewo n'ompa ekibonerezo.
Kuba
Katonda teyagamba nti bakwate Kayini saawe bamusuule mu
geyeeyamwongera
kibonerezo. Yamugamba kati ongobye mu maaso g'ensi
enkyayinaye
kanneeweeyo mu mikono
gyo. Yamugamba
kale kambeere mu maaso g'oba olyawo n'akukwata
n'ekisa.
Simanyi oba ebigambo obadde obiwulira. Yesu
yeebazibwetuddiremu
okwo.
Lubereberye essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Olw'ekkumi n'ennya. Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwenneekwekanga.
Yamugamba kati mu maaso go gyenina okujja.
And he said, in your presence is where I'm to hide.
Kambabulira abooluganda.
Let me tell you, brethren.
Oli eyo sitaani akozesezza ebibi ekyo.
Out there still made you commit many sins.
Ogwanidde ekikolimo n'okusuulibwa mu geyeera.
You require the curse even to be thrown in hell.
Naye Mukama akyalinawo akaseera kayitibwa leero.
God still has time called you today.
Osobola okwenenyezaamu.
Which you can save yourself.
Ne weewaayo eri emikono gya Mukama.
Give yourself to the hands of God.
Kubanga ebibi okoze bigwanira geyeera.
Since you've done a worthy of hell.
Era okwanira ennyanja y'omuliro.
The worthy of the lake of fire.
Naye wakyaliwo akaseera ak'omusaayi gwa Yesu.
It's still the time of the blood of Jesus.
Okutukuza.
To cleanse you.
Kyova olabanga Kayini ono.
That's why this kind.
Wadde byonna nga byamala okubaawo.
Though all happened.
Nga yazuula leeti nti sitaani kati amaze okumuyingiza mu lutalo.
And discovered that Satan has enrolled him in the battle.
Okulwanisa muganda
we. To fight his brother.
Ekibonerezo eky'okukolimirwa bwe kyajja.
The punishment of being cursed when it came.
N'amanya nti kati yeegasse kuba genda mu geyeera ya Satan.
He has joined on those to go in the hell of Satan.
Nabo basuulibwe nga sitaani ne bamalayika be balina osuulibwa.
They will be cast as children and fallen angels to be cast.
N'ennyanja y'omuliro.
And the lake of fire.
Era n'agamba kati Mukama.
He said now Lord.
Mbibikuliddwa bwe kiba nga embeera bw'etyo bwe
genda. If the situation is moving on like that.
Kambe kangwe mu mikono gyo.
Let me fall in your hands.
Kambere mu maaso go.
Let me be in your presence.
Lubereberye essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'ekkumi n'ennya.
Genesis 4:14.
Laba, ongobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwenneekwekanga era n'abanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. 15. Mukama n'amugamba nti, buli alita Kayini kyaliva awulanwa eggwanga emirundi omusanvu.
Obaddewo ng'okola ebibi.
You'll be there committing sins.
Ogwanidde okubibwa emiggo.
Worthy to be beaten.
Ogwanidde okwokyebwa omuliro.
Worthy to be burnt of fire.
Ogw'oku nsi n'ogw'omu geyeera.
The world and that of
hell. Naye laba Katonda obudde bwakyakuwadde.
See the time God is still giving you.
n'akukweka ne batakukwata.
Even if they have not arrested you yet.
Oli mukulembeze oli mubbi okyali
mulera. A leader, you are a thief yet still leading.
Naye tuli mwetegefu era kwenenya.
But you're not still ready to repent.
Oli mukadde okuva obuvubuka oroga.
You are an elder person from your youth, you've been bewitching.
Mukama akukwese.
God has hidden you.
N'akuwa akadde wenenyera oganye.
Given you time to repent still you refuse.
Lubereberye essuula y'okuna n'olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
Genesis 4 verse 15.
Mukama n'amugamba nti buli aliyita Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi omusanvu. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero buli amulaba alemenga okumutta.
Yagiranga n'akyankananamu. Yes, he was
raised Jesus. Sometimes he got normal. Sometimes he would get messed up. And he has some madness in him.
Yes, he was
raised Jesus.
Amen. But
he was Zimba, for he reached even built a city.
Yet
he would reach a time to get mad. And the punishment was enough for him. That's why God speaks of it in Corinthians.
But
the one like that, let that punishment be enough for them.
Yes, he was
raised Jesus
from.
If they have asked mercy,
because
also feel much for evil, wild acts they did. And you two who you two who are, there are people who are not physically mad, but your foolishness is to an extent of madness, and the evils you hold is madness.
For
evil and foolishness is the madness. But God has given you that time.
So where do you go to Rabbi now?
That's the battle was like that.
Chitani yongro wanganika kana yongera kuchangira nyasi nejibuli.
Satan moved on, mess up the world more.
Obutakiriza muntu kuzula ku tawo twaina ruwanisa Satan.
Not to accept the human being discover the battle we had to fight Satan.
Miza yoneli zonebyo nebyo kuwanisa byetukoze.
The missiles and the weapons we've made.
Yonabi ali yakubanga atisi kufugura wa tuzule ngeri kuwanisa
Satan. All of them were to see that at least we discover a way to fight Satan.
Neka tikaba byo natu bikoze kuzula ngeri kitunakuwa mbanna.
Right now we've manufactured them, discover how we shall use them, beat our
enemies. Olutawo olutya yongera okukyusibwanga.
Imagine the battle keeps on being shifted, man never to focus fighting Satan, but to fight their fellow brother. Destroy them quick before they repent from their sins. That person to be able to fall in hell. And the lake of fire awaiting for them. But on the other word, let's give life brief. Rush the head of Satan.
If
you strike our heels, what does it mean?
You know,
the coming of Satan to fight man.
And
to shift the enemy, put it on a human being. That's how briefly we've spoken of it.
Yes, he was when you
praise Jesus so much.
Understand,
Satan tried to move on this world.
He
put schemes of prisons that man never gets back to heaven.
Often
make schemes attack man on the world, but to brush his head, to strike our heels, stand like this. Briefly, back Genesis 3:15.
Nangobulabe nabutekanga wakatiwo n'omukazi. Era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe olilibetenta ekisinziiro.
Yes, he was
praise Jesus so much.
So nga bwe tukulaze,
now like we've shown you,
Satan nga agenda maaso n'okulimba bamalayika mu ggulu mu
bisa, and he moves on deceive angels in heaven within BC.
Yes,
before the birth of Christ on earth, he involved much into fighting the human being and to reach it to shift the battle, to put it between offspring of the woman, fight amongst ourselves instead of fighting Satan.
What
we are meant to fight Satan is to crush his head and we kill his plan.
All
plans he puts in us
which
are not as the word of God is, and we
move
on to fight them.
It's
the way we can beat plans of his head, crush that head.
What
we're reading the Job 5, verse 12 to 13.
We
feel the plans of the crafty. Tulimu Yobu, Esula Yokutan, Nolini Urukumine Bidi. Job 5:12.
Ata enkwe zabagere ngetanya, emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bye batandise. Akwasa abagezi olukwe lwabwe bo, n'okuteesa kw'ab'ekyejo kumenyekera ddala. 14. Baba n'ekizikiza emisana, era bawamanta mu ttuntu ng'ekiro.
Yes,
praise Jesus so much.
Twalina okutta enkwe za Satan.
We are meant to kill plans of Satan. Rush that head which brings those plans, which brings the schemes. Not like those who don't know the schemes of Satan, as usually warns us. But when he warns us, he says, we know like those who don't know the schemes of Satan. He all along plots schemes of destroying a human being. Let's look here in the Corinthians. Bible says,
we
are not like those who are not aware of the schemes of Satan.
Bakolinso, ekyokubiri, esula eyokubiri, n'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu.
2 Corinthians 2:11.
Satani aleme okutwekulumbalizaako kubanga tetuli ng'abatategeera nkwe ze.
Satani aleme okutwekulumbalizaako.
Satan should not outwit us.
Nga kubanga tuli ng'abatamanyi nkwe ze.
We are not like those who don't know his schemes.
Ezo plan zitwali mu kkubo omupoolo.
Those are plans we are meant to beat that head.
Nga buli byaleeta ebitali ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri.
It brings us not as the word of God is.
Nga tulwanagana nakyo bubi.
We fight with it so much.
Yes, you have been
praise Jesus
Amen.
So much. And
you
remember always his plans right from Genesis 3. They have changed the word of God, which is getting twisted.
You
subtract and add in it. Even to distort the word. Even to hinder man to understand it. Now let's not be like those who don't know the schemes of Satan. The way to crush this head
of
the serpent Satan
is
with this. Destroy his plan, the
scheme,
and every man get back to heaven.
Yes, he was when
praise Jesus so much. When he tells us in the book of Revelation,
that
even as the deep secret schemes,
let's
read Revelation
2:24.
Revelation
2:24. Bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi bya buziba bya Sitaani nga bwe boogera sibateekako mmwe mu bugu mulala.
Yes,
gamba
waliyo enkwe ez'obuziba pulaani za Sitaani eziri mu
mutwebuli
zaafulumya ze tukuba
kutta
nkwe za
mugerengetanya
ayongera mu lwabiri mu
ttaano n'agamba says. Revelation 2:25.
Wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwe ndijja.
Yesu yebazibwe nnyo.
Amen.
And
God tells us
that
the word he has sent to us, as scriptures of truth are,
is
all those to fight schemes of Satan, to brush that head, to be given authority, to chase his fallen angels, the demons.
Yes,
praise Jesus so much.
And
work with armies of holy angels to handle them, imprison them in the pits of hell. Explain the word he to strike our heels.
Yes,
praise Jesus so much.
Satan
battles as an attack man on the world. Right from Genesis 4 we
pray.
Fight him never get back home in heaven.
You
shift the enmity between him and us
humanity.
And he puts it amongst us and
men.
The major reason he focused on was one. To strike the heels. The importance and meaning. We don't get back our home country.
Every
time, even the one who is raised, they backslide. At least you fall where you've been standing.
It's
to strike your heel. If someone begins to move, to move on ahead,
it's
based on their hill to move on ahead.
So
that what too is mystical. That's why God speaks about it in Jeremiah 3. Come back, you children who backslide. Jeremiah 3 from verse 14. Jeremiah 3 from verse 13.
Choka kiliza, obutali butukirivu obo, nga wasobya Mukama Katonda wo, nosasanyiza amakubo go, abagenyi wansi wa buli muti omubisi. So, temwagondera ddoboozi lyange, bwayogera Mukama. Olw'ekkumi n'ennya. Komawo mwabaana abadda ennyuma bwayogera Mukama, kubanga nze bammwe era ndibatwala nga nziya mu kibuga n'ababiri ku kika ne mbaleeta e Sayuni.
Yatugamba tukomewo ffe abaana abadde emabega
with children who backslide,
ababwa buli kiseera,
also fall all the time.
Yes, lwaki Bible egamba ku 12?
The one Bible speaks Revelation fellow.
Stand now, we saw mchira.
And the Satan used the tail.
Now, Baba,
and
a
part of the angels to fall off.
He
did use a physical tail to sweep them up like that.
Yabazangabuza.
He caused them backslide and fall. To backslide, fall.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so
much.
A part of the angel was struck by his tail.
He
brought them to backslide them. Back in the sins they had given up on.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. Jeremiah 3:12, he says this.
Jeremiah 3:12. Genda ulangire ebigambo bino ng'otunulira obukiika obwa kkono, oyogere nti komawo gwe Isirayiri eyaseseetuka, bw'ayogera Mukama. Sibatunuulire n'obusungu kubanga nina okusaasira, bw'ayogera Mukama. Siriguguba na busungu emirembe kyonna.
Zidani yakimanya nti Katonda buli kiseera ajja kuba akwatirwa omuntu ekisibanga erisinga.
Dan knew that in most of the time God will.
Katonda ajja kuba akwatirwa omuntu ekisa.
God will have mercy on a human being.
Naanga kati nze njja mmusuula ebirundi byonna.
I'll make him fall all the time.
Yes, he was. Mpaka akaanyiziza Katonda.
He has gotten God angered.
N'amusesema mu kamwa ke nga takyamwogera ku
pity from his mouth never to speak of him.
Atayinza kumusonyiwa.
And he can't forgive him.
Obula bamalayika bwe yabasuulanga buli kiseera.
That's why he made angels fall all the time.
Nga ne bw'obuzeemu okategeera Katonda nga akuddamu akusuula.
When you come back to Sunday, will still make you fall.
Kye kikozesebwa mu lulimi oli nti n'akozesa omukira gwe.
The language they use this tail.
Omusota ne kozesa omukira ne gusuula ekimu eky'okusuula.
God used the tail through us. Part of the angels.
Yes, he was going to
praise Jesus so much.
So he took what chapter three
for our holding of backsliding is upon that.
Satan is going to rule over sins.
Satan to strike our heels. But what praise is one thing.
But Jesus, that you are going
to discover your home is in heaven. That you can get back there.
When God tells us in Isaiah
14:17,
Satan,
a captive, get back their own country.
Let's read it here.
Isaiah 14:17. Yazisanga ensi yonna n'asula ebibuga byamu ataatanga basibebe okudde ewaabwe.
Yes,
praise Jesus so much.
So,
enmity is there.
Satan tata basibe kudda mu nsi
yonna. But let's captives get back my home country.
So buli lw'oyagala okuyimukotegeera eby'omuggulu.
The time you want to raise up understand things of heaven.
Lazima abaako engeri gy'alina okusuulamu.
Still has to cause you fall.
Okusika akasinziiro k'oleme kusinziira kudda mu nsi yonna.
Your heels never the best there. Go back to your home country.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So ekigambo ekyo tukigenda wala.
Now that word goes far.
Era nga batulabula.
And they want us.
Nti mukama waffe ipeke yajja okututaasa okuva mu makomera.
Lord came to save us from the prisons.
Agwa mu bisipaani bye yagenda azibba ku nsi kuno.
Satan he moved on building on this world.
Okubuzaabuza omuntu.
To confuse the human being.
Alibafuna kadde keetereza.
He never get them align himself.
Newankubadde okumanya nti gali waabwe mu
ggulu. He know their home is in heaven.
Wadde nga mu Bafilipi 3:2.
Though in Philippians 3:20.
Bayibuli yagamba nti ewaffe mu ggulu.
Bible says our home is in heaven.
Era nga naffe tusoma bulijjo nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu.
We start all along say our father is in heaven. Now this time
we yakoma okujjanga ku nsi kuno olwanisa omuntu.
The prophet that came down from this world to fight man.
Yateekawo ebintu bingi ebibuzaabuza omuntu.
In place many confusing things the way of man.
Amadeni obusamize.
Legions the sorcerers.
Enzikirize zitategeerekeka.
And the beliefs are not clear.
N'ebintu bingi ebiteganya omuntu.
Many things troubling the human being.
Ebyafuuka amakomera.
Those which became prisons.
Omuntu n'atayinza kulowooza nsi ye waabwe mu ggulu.
Man never thought of their home country in heaven.
Era nga bw'ava mu mubiri guno.
And when they check from this body.
Amaliriza mu geyen.
They end up in hell.
Ng'alindira ennyanja y'omuliro.
And they await the lake of fire.
So nga tusembayo ku mutwe guno.
Now as we end on this head.
Ayogera bw'ati mu mubuulizi essura eno ey'ekkumi n'ey'omwenda.
This in Ecclesiastes 9.
Ng'agamba bw'ati.
And it says this.
Katulabe onyole 14.
Let's see verse 40.
Mubuulizi essula ya mwenda n'olunyiriri lwa 14.
Exodus 9 from verse 40.
Mubuulizi essula ya mwenda.
Ecclesiastes 9:14.
Waliwo ekibuga ekitono n'abasajja abali omwo si bangi. Kabaka omukulu n'akitabaala.
Satan yatabaala ensi.
Satan moved on this world.
Mu biro biringa bwe twawulidde mu Yobu.
In those eras as we had in Job.
Era nga ne mu Yobu 2.
And even in Job 2.
N'olisooka paka olw'ekkumi.
Verses 1 to 10.
Satani bwe yatambula mu nsi okugiddingalanga.
Satan moved up and down this world.
Ng'anoonya engeri gy'ayinza okusuula okulwanisa omuntu.
For a way can fight man.
Alimu okuzuula mu nsi ye wa
never discover your home country in heaven.
Alimu okwetereza okulabika nga ddemu bwa kabaka
b'omu. Align yourself for back home in heaven.
So bw'atyo bwe yatabaala.
That's how he moved up and now.
Mu BC.
In BC.
Yesu atala kuzaliwa ku nsi.
For the birth of Christ on earth.
Era tumanyi nti mu AD.
And we know that in AD.
Oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu.
After death and resurrection of Jesus.
Nga bwe tunaalaba mu maaso
awo. As we shall see ahead there.
Satani ate obuyinza yabukwasa Jezebeli. Kwongera okunyweza amakomera ago.
Gave authority to Jezebel to strengthen more of those prisons.
Katusome mubuulizi.
Mubuulizi essuula ey'omwenda olunyi lwa 14.
Ecclesiastes 9:14.
Waliwo ekibuga ekitono n'abasajja abaali omwo si bangi. Kabaka omukulu n'akitabaala n'akizingiza n'akizimbako amakomera amanene. 15. Awo ne walabika omwo omusajja omwavu omugezigezi, oyo n'awonya ekibuga olw'amagezi ge, era naye ne wataba muntu ajjukira umusajja oyo omwavu.
So n'ebigambo bye tebaabissaako mwoyo.
Ensi eno Sitaani yagitabaala.
Kivuga
ky'abantu batono nnyo.
Kubanga
Yerusaalemi
ekyomuggulu
lyekuŋŋaana eddene lya bamalayika n'abatukuvu ba Katonda, obukumi n'obukumi bwa bamalayika
n'abatukuvunaye
kino kye kibuga ekitono, ensi ntono, abantu abalimu batono. Kabaka omukambwe yakitabaala ye
Sitaani,
nga bwe twawulidde mu Yobu essula eri
like we had in Job 2 verses 1 to 10. He moved on to put prisons upon the world. He
doesn't
let free every person get back home in heaven.
To
have confusions upon it. Now many things, wizards and sorcerers,
madini agenjawula
gaiyongata tebiyerekeka, different out there not understandable,
enzikiriza ez'obulimba,
beliefs which are false,
obulokole obw'ekiyaayi,
salvation which is fake,
obutalimu wadde okumanyewa mu mugwenge wava,
is nothing like knowing your home in heaven where you came from.
Ebiduula
ebintuntu
obuzannyo emizannyo egyenjawulo egibuzaabuza
omuntu
nga tayinza kuzuula
engeri
gy'addayo mu bwakabaka bw'omuggulu.
Era
kitaffe amaligiza ayogera ku muntu oyo
mu
Yeremiya
22:10,
temukaabira oyo afa
newankubadde
agenda,
naye
mukaabe kubanga tasobodde kudda mu nsi yewaabwe.
Not made it back to their home country.
So when we go to Satan,
now that's the head of the Satan,
the
battle happened back in BC, and he tried to fight man.
And
man forgot to fight Satan. His plans of the crafty.
When
man tries to listen to his God, he who created him.
So when we
now, in all that, Satan didn't fight alone.
It
was with the fallen angels. To break havoc on this world. And in the BC, we get another subheading.
Tell
you ways of the fallen angels, how they two work. As Satan came on this world, and he
would
go back to heaven in BC.
But
right now in AD was just from there, and the fallen angels,
2017
years back. In what happened in BC,
Yesu matana kuzaliwa kunsi.
Before the birth of Christ on earth,
Satan yatandika okujja kunsi.
When Satan began to come on the world,
ne bamalayika abaagwa
n'abaweebeta. Fallen angels came,
ne batandika nabo okujja.
And they began to come,
ne bongerera ddala okukyankalanya.
And they moved on to mess up man.
Yes, you was
praise here. Jesus so much.
So we are going
now we want to see
sub-heading
this subheading.
Satan ne bamalayika abaagwa.
Satan and his fallen angels.
They yongera okujja kunsi.
They move on come on the world.
Okulwanisa omuntu,
to fight man,
nga beefuula emizimu gy'abaafu,
and they appear as demons of the dead.
Wano waliwo obuzibu.
Here there is a problem.
Yes, we have a Satan, mulimba w'ensi zonna,
Satan the devil,
ne bamalayika b'abaagwa,
and his fallen angels.
Beeyongera kujja kunsi okulwanisa omuntu.
They move come the world fight man,
nga beefuula emizimu gy'abaafu,
appearing as demons of the dead.
Yes, you have been your
praise Jesus.
And you are making to Kayongo to make his good dad.
And yes, he has gotten more heart.
Kubanga batamu bazuula nti omuntu bamuggyeko okutegeera, tamanyi munne afudde
gy'alaze,
oba mu ggulu oba mu
ggeyeena,
kati ne bayiiya
ne
bagamba tulina okufuba okulaba.
We have to try to see
nga twefuula
and we masquerade
emizimu gy'abantu baabwe
abafu, the demons of their relatives,
ne tudda
and we come back
ne twogeranga bo
and we speak as them.
Balowooze nti omuntu bw'afa abeera wano ku nsi,
that he thinks someone when he died is on this world,
ng'atambulatambula
and is just moving up it.
Kumbe bo be bagitambulatambula nga Satani,
the same who move up it as devils.
era bakulima nti ogenda kwegatta ku mpewo
z'abaafaotambule
tambule
ensi
kumbe kitani kenyini ekatambula tambula
nsi
ne bamalayika
baabaago
era emizimu egiwa kugenda mugibuuza
ovaawotuva
mu kasozi
kegiituva
mu ddungu tuvaako mu kibuga Yes, he was
with Jesus. Drama is in this world.
Beasts
made wild schemes. Even now they are working.
Yes, he was with
Praise Jesus. We have seen here.
Satan,
the devil, Satan, the devil,
and
his fallen angels.
They move
on to come with the world to deceive man. To fight him. To and they masquerade. Demons of their relatives. Problems are here. If God helps you go see what happened there. People are not seen of the demon which comes and moves you. And it speaks. And they got so saddened because of their colleagues who died and they didn't know where they had gone to. How the fallen angel said,
okay,
when we act like their dead relatives, tell them to dig our graveyards.
Basali nkoko n'ebiringa
chicken and things like
omuntu ayononekera eddala
man to totally get corrupted
kati nno ate mu biro bino
now these days
mwe baatandika okusaba nti eyo ensolo kakati eyo saddaaka mugituwe
began to ask give us that sacrifice
era ne batandika n'okwerogoza ensolo ezaabo
and they began to choose out their own issues
ez'okuwangayo ensolo
of giving animals
ne beerogoza n'emiti egy'okunyokeza
and they choose out of trees they burn for incense
era tyatuka ekiseraga emiti egimu gyo baagibbye
and the busy times of trees that have been stolen
nga bw'ogunyokeza nga bali tayari
when you light a fire upon it the demons are already there
ebyo nno byaliwo mu mirembe gwa Noah
that happened in the era of Noah
bamalayika abaago bwe baatandika okujja ku nsi
how fallen angels began to come on the world
ne batandika okwefuula emizimu gy'abaafa
and they appeared as demons of the dead
ne beeroboza ebisolo by'okubasaddaakira
and they chose out animals there to be sacrificed for
ne beeroboza n'emiti egy'okunyooka
and they even chose out trees they will burn incense with
yes he was
raised Jesus
I didn't know anonno obulogo obulogo bwali butandise
now witchcraft had begun
lubiribiri sura ya mukaaga
Genesis 6
katusome tuwulire
lubereberye essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olusooka
Genesis chapter 6 from verse 1
awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala olwokubiri abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda
mu
mulembe guno ogwa
Noah
ebiro bamalayika abaagwa
abaali
bamanyiddwa nga baana ba
Katonda
bwe baatambula okuvanga mu ggulu ne bajja ku
nsi ne
beekolera emibiri ng'egy'abantu
ne
batandika okuwasa baana
b'abantu
Yes, he was with
Praise Jesus so much.
Amen.
And there are the seasons when demons began to exist.
And
the demons of their red relatives. Have come back there with their gods, let them worship them. These are heroes which began to choose out the sacrifice. And fallen angels have appeared as demons.
Asking
for gods and things like those. Sacrifice of people and things like those. They began to choose out trees. And he said, if you burn incense, we shall be coming.
Yes, he was doing.
Praise Jesus so much. Now, the seasons were very hard. After Satan enrolled in the fallen angels, remember, they began to copy his ways.
kubanga abana bakatonda bakungana
the children of God always gathered
and Satan had retired
even Satan was right there
bamubuza nti ovaawa
ask him where you coming from
nagamba vatambula nsi nokujiringa
I'm from moving up and down the world
bwatta naomu homola dini ya Peru
when they went back the homeland of Peru
ibaitanga Babylon
what were they called Babylon by their name
ngeri nyo bali toma Babylon
and the hope names it after Babylon of the world
yes he was
praise Jesus, Jesus so much
nabagamba wagenzo tyako
and he said how do you go the world
na fetwa garage na
we want to go there
oyizo kutwa kumulimu
and you give us of
support ko
we help
bino dinganensi chichi obuji ojidinganensi ngirimba
up and down the world
Africa tukwende tukuyambe kutuliza
deyo to let's go on we are your offspring
urondo ba malaika abago nibate isabin
then foreign angels the ones giving these things
wanga bible bega mu rubirebire sura yomuka
when bible says in Genesis 6
unyo lisoka
verses 1
muru okubiri
atu
nti abana baba ntwage na maso okwala ku
nsi when the children of God increased on the world
twaso okwala kutulensi
the first time we increased and filled the world
abamanyitwa nga abana bakatonda
those born as the sons of God
ba malaika
the angels
kubana abagwa
among the fallen
nabone bagobere kola za satan
they do follow the ways of satan
ezoku janga kunso jitambula nga nokujidinga
moving up and down the world
okusinja letu dayo kwato tula ndugu yo mesule yo mukaka
god want to briefly get back to job see
yo mesule yo kubiri
job chapter 2
olunyo lisoka
from verse 1
kakuru okusatu
and 3
bino satan biyakolanga
these are what satan used to do
era ne bamalaika bana abakola kino babikoppa kuye
angels would this copy it from him
Yobu esule yoko binolu nyiryo soka
Job chapter 2 verse 1
Auna tulu na kulwali lumu abana bakatuna ne bajja okuchika maso ga mukama Ne sitani nena jira mubo okuchika mu maso ga mukama oloko biri mukama nagamba sitani nti ovaawa sitani nadamu mukama nayo garanti mba kudingana munsi okutambula tambula omwo wano ne wali
yes you was we
praise Jesus so much
akati yakyali ngawo
what happened
tiba malaika ebakungana
when the angels gathered
chivuka cha katonda jinyire
sadi tembo god Jerusalem of heaven
stand na yena kya
Satan to came
ojukira ne ba malaika ba bagwa ali nabo bajja nabo
the spotted angels to came
kati bawu ida byaddamu jafa
now to here
ngaba mubuza satani ubawe
asking Satan where you
come down for us
from moving the world
no kujitingana
getting up and down it
uzunga zunga
roaming over the world
na kununya ba kusanya
so people whom do devour
na tambula mimi mporogoma
ndio yabiyogera like a liar and you speak this all
nzembe kunyonyola
me explaining them
ngeri mupita machili kwa moyo mtu
in the Peter how it is by the Holy Spirit
this dad tambula mimi mporogoma
Satan moves like a roaring lion
na uruguma
seeking whom to devour
na anoje wokusikiri
seeking for whom to destroy
Yes, he was
praise way. Jesus so much.
Takati biayogira gabyali webitu.
Now what is focus like?
Takuta kulansi no kujiti ngana.
Being up and down the world.
Abalaika baba yanga.
Did you say?
Inawe mzee.
True old man.
Mzee.
Old man.
Mkama wafi.
Our Lord.
Ugena mwesi wek.
You go in the world alone?
Sina futu wa garabi yelayo.
You want to go there?
Ngenda kuba webiri mbaba
ngela yidi jobs to go there.
Mwino mmenye bilagiro byakato.
You have to break the commands of God.
Babalaika tebali nakuwasa.
You shouldn't marry.
Naye mwe mtu ukeri.
But you when you reach on the world.
Mwe kole ne mbiri muwasa.
Make both yourselves marry.
Eh mutandiko oku oku okwenza okuba babalaika abamu kumwa abagudde.
Some of you for them
amuyingira mu mbuto nga
babaza. You enter wombs of the women and they give birth to you.
Baro ozindi eh muri banawe
nyo you are their colleagues so much
katinga mama wo amaro kuzana
if your mother give it birth to you
wo muria
you eat your mother
katinga futo lya
now the stubbornness was there
Eyo ba malaika bano okutandika okuva mu guru eri baje bazunge
they used to come from the world to come from this world
Ya bawa na bagamba uri ayino kugende yo manya uri nokore ibintu bino mama.
Told them where is to go down there. No, you have to do things down here.
Uri no ninye biragiro byabana bakatonda ba malaika tebayina kuwasha.
Have to break commands of angels who are fallen. They shouldn't marry.
You know kubanga abanga bakatonda abatufu bayino kubanga tebawasha.
Rightful children of God are meant not to marry.
Ba malaika abatufu
kugira. Rightful angels we speak.
Kati mu mtu kakunzi.
When you read the word,
kore bibili,
make bodies.
Mugene muwasaba na baba
who married daughters of men
ati mbamba wasiza
when you marry them
ati
When you give them a pregnancy,
once
you enter in her womb that is born, if you have just gotten born, the child is born when you mature. You eat your mother.
Yes, he was
raised Jesus.
And
I said, you have to add more characters.
How could
become demons of the dead in the shortest time? And you come up with the heads of the living to speak with them. You have to blaspheme the animals of God.
And
choose out some which they are sacrificed for you.
Name it a gym,
even some herbs. And they make you get
from
if they come appear you as demons of the dead. Give them commands to make incense.
So if we do the holy one,
now the chaos was here. Now like you heard in Job 2, let's repeat it here.
Yobu esule yokubi nolu nyiri otisoka.
Job 2 from verse 1.
Awo natolu na kuruwali lumu. Abana bakatuna nebajia okuchika mumaso ga Mukama. Ne setani nena jira mubo okuchika mumaso ga Mukama. Uroko bidi. Mukama nagamba setani iti uvawa. Setani nadamu Mukama. Na yogira ati mbaku dingana mwonsi okutambula tambula omu. Wanone ne wali.
Holy day yogira.
You hear what is for?
Abiyogira bali murukunga.
He speaks it when they are in the gathering of the angels.
Atibali abagwa nabo mwe bali.
Now the other fallen still were there.
We bad dayo mu homeland.
We went back in their homeland.
Yomuga na fitu agala.
We do we want to
go in the mwisi.
We are going in the world.
Okujibde ngananga.
To roam over it.
They have told
you, I've just put down to roam over the world only.
So that
answer told them, when I go the world, I've not just gone, just move all upon it.
I'm
thinking for how I destroy humanity.
As I
break the commands of God.
Now
what you have to do,
when
you have to go there, you have to break the commands of God. You know, angels, you are not meant to marry. According to Mark 12, 25, God speaks this.
Marko esula eyekuminebili nolo nyiriri orabili mwetan.
Mark 12 from verse 25.
Kubanga webali zukira mbafu tebali wasa so tebali waira na yebali banga bamalaika abomo kuru.
You
hear what is in heaven? No marrying.
And
the angels. What they did? You
went
on the world. You move on it as I do. When you reach on the world, you marry. You have to break the commands of God. Now make sense for yourselves. You see daughters of men. Daughters of men. You look at them when they are bathing in the showers. Choose out wherever you want. Marry them. And God too will experience it. Not the stubbornness.
This
evil which can cause you love, but Satan is a fool. God helps you reveal you whatever they used to speak.
You
can hear them in heaven even per second. That's why you hear Genesis telling you this. Let's get back to Genesis 6.
Lubereberye esule yomukaga nolu njiriri otisoka.
Genesis 6 from verse 1.
Awabantu bwebaso kukwe yongira kuhonsi. Nibasara abana abobu wala. Ulinyoro kubili. Abana bakatonda. Nibala abawala babantu gabalu unchi. Nibawasanga bakazi mubona bibalonda.
Kakati gwe bw'osoma lubiribiri eno,
when you read Genesis,
oyinza okwebuuza lwaki kakati bati bamalayika,
you may ask why angels,
ati bavudde mu ggulu ati bazze ku nsi,
come from heaven to come on the world to
man. Wande sitani yabagamba nze mwagala tambula tambula nga bwe ntambula
ku nsi, walk as I move,
simala gatambula,
don't just walk,
mba nnoonya buli alimu obutukuvu mwonoone,
whoever has holiness to corrupt them.
Kakati mmwe,
now you,
namma mwagala kugenda,
do you want to go? Let
wow,
you have to commit
sin.
Break commands.
Angels are not
meant to marry.
At when you leave,
you commit sin of the man. Make bodies for yourself. Go in the showers as the daughters of men bath.
You
are looking at them. Daughters of men are washed bath in themselves. The fallen angel is watching.
Now
Satan is a fool. These angels have no understanding. They got corrupted in mind.
But
you are looking at the daughters of men showering. And they lust over them. They first came through dreams, you put in lust. After they appeared, you were physical. They marry you officially. But they are roaming over the world.
Then
when you ask them, where
come from?
It goes to the mountains, from places.
And
these fallen angels, they are roaming over this world.
They have
appeared as demons of clans, demons of the dead.
And they
told him,
angels
don't go on the world when God has not commanded them. What are we to do about that? Me, where do I pass?
We do not
commanded us, we break his commands. Remember in BC, angel had a code which gets sent from heaven and makes them pass the door of heaven to come on the world and get back, reaching unto AD
after
death and resurrection of Christ. When the code was changed, fallen angels never had a place in heaven, and the code on the door of heaven is righteousness and holiness. Salvation, righteousness, and holiness.
Yes, he was
raised Jesus so much.
Amen. They call
it the highway of holiness.
Yes, he was
raised Jesus so much.
Na ye,
but
mubiro ya bisi
nde. Every angel had their sacred court.
Baba jaku mariango.
They are on the door of heaven watching.
Teri rukunga nari ro.
No gathering to them. Let's go. And they run quick out of heaven. Right from the door of heaven. As you come down to planet Earth. And they will just ask you where you're coming from after. But involve them going to watch daughters of men bathing. The rightful angels are not come from heaven before being commanded. These ones that escaped from their ascent and deeds.
According
to what God explains in Daniel,
Angel
Gabriel
says,
after Daniel began to intercede on the world, the command in heaven was released. And he came by that command. But fallen angels came without commands. And they broke commands of God. Daniel 9 from verse 21.
Wewawo, we nali njogera mu kusaba, omusajja Gabriel, gwe nalaba mu ebyo nayolesebwa olubereberye n'abusibwa mangu ago, n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka eyakawungeezi 22. N'akikiriza n'ayogera nange ng'agamba nti, gwe Danieri, kakano ofulumye okugeziwaza okutegeera. Bwe wasooka okwegayirira ekiragiro ne kifuluma, nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere byoyolesebwa.
Okusinziira mu Danieri essuula eno ey'omwenda olunyo lwa
21-23,
malayika Gabudyeri,
omu
ku bamalayika abatukuvu, akulira ekibinja ekya malayika
ekyokubiriamalayika
ababonye ekigambo kya
Katonda,
yannyonnyola n'agamba
nti
okujja okusinkana
Danieri,
Danieri bwe yali amaze okwewaayo eri Katonda, yeewaddeyo ng'ali mu kusaba era ng'ayagala okutegeera ekigambo kya
Katonda.
Malayika Gabudyeri n'aweebwa ekiragiro okujja
okumusisinkana.
So bamalayika abatukuvu
muggulu
balina okuba nga baweereddwa ekiragiro okuva eri Katonda
Kitaffe,
Omwana n'Omwoyo
Omutukuvu,
okuyita mu baduumizi bamalayika abakutte amakondero
omusanvu
okubikulira essuula y'omunaana n'olusooka n'olwokubiri. Naye mu biro bino ebyolubereberye essuula y'omukaaga mulembe gwa
Nuuwa,
bamalayika abaagwa
baatanula
okugoberera enkola za
Setaani
mukama waabwe,
their master,
kitaye waabo ono,
the father of his evil,
era owaabalimba,
and of the liars,
nga bwe yakolanga mu Yobu emu,
as he did in Job 1,
nolwo mukaaga,
verse 6,
akulwo omusanvu,
and to 7,
bwe yavanga mu ggulu awatali biragiro,
when he came from heaven without commands,
ne bamubuuza ovaawo,
and they asked him where you coming from,
kiva ku nsi n'okugiddingana,
and from moving up and down the world,
so ne bamalayika abaagwa,
or even fallen angels,
baagenda mu maaso nabo obutagondera biragiro,
they moved to never obey commands,
nabo ne batanula okuvangayo mu ggulu okujja okulwanisa omuntu ku nsi,
heaven to come fight man on the world,
okumulimbalimba,
to deceive him,
okusooka omenya ebiragiro bya Katonda,
first to break the commands of God,
obutavaanga mu ggulu nga tebalagiddwa,
never leave heaven without commands,
ate n'obutawasanga,
and never to marry,
naye ne bajja ku nsi,
by the came of the world,
ne bakola efujjo erifaana
bwe, and wreaked havoc upon it,
era mu maaso awo nga bamaze okutandika ebintu ebyokuwasa,
ahead as they began to marry,
waliwo ati we baatandika ogw'ebisiyaga,
there is a time they began to commit homosexuality,
nga bagamba Katonda bwe yatonda omukazi na n'omusajja,
and they say God created man and woman,
ku mulembe gwa Sodomu ne Gomora ate baaliwo batandise ekirala,
on the eve of Sodom and Gomorrah they had begun something else,
ekyokuwakanya Katonda,
of contending against God,
ne batandika ebyokusiyaga,
and they began homosexuality,
naye ebyo byonna tujja kubiraba mu bujjuvu,
all that we shall see in the fullness,
obula tukubuulira ebyaliwo mu bufunze,
but we tell you briefly what happened in the BC.
Bamalayika abaagwa bwe baatanula okwongera okujja ku nsi okulwanisa
omuntu,
bagoberera enkola za kitaabwe Setaani,
bwe
tuddayo mu lubereberye essuula eno
ey'omukaaga,
watufuniddwa obujjuvu buno,
katusomeyo
tulabe.
Lubereberye essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olusooka.
Genesis 6 from verse 1.
Awo abantu nti awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala olw'okubiri, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Olwokusatu,
Yesu yeebazibwe nnyo. So bw'osoma lubereberye essuula
ey'omukaaga,
mulembe gwa Nuuwa,
the era of Noah,
abaana ba Katonda,
that the sons of God,
abaana b'abantu bwe beeyongera bwe baasooka okuba nga bajjudde ensi,
when children of men first increased filled the world,
abaana ba Katonda,
the sons of God,
ne balaba abaana b'abantu,
and they saw in the daughters of men,
ne bawasangamu nga bwe bayagala,
and they married among them as they willed.
Bw'oba otunudde ekyandiko ekyo,
when you look at that scripture,
kizibu kizuula nti baali mu kumenya biragiro bya Katonda,
hard to discover that they were breaking the commands of God,
kujjako mu lugendo lwekuli Mukama gye yabigattiragattira ne bimanya,
the John of heaven God joined them and I realized it,
era nendaba ebyaliwo ebyaddala,
and I saw the realities which happened,
nti ekintu ekyo ekya bamalayika abaagwa okujja ku nsi,
the thing of fallen angels to come on the world,
baakikoppa ku Setaani alinga ajja n'atambulatambula,
they copped it from Satan who had come and moved on the world,
era yamenyanga ebiragiro n'ava mu ggulu nga
tebamulabye
ne bamalayika baabaagwa nabo ne bakolanga kyekimu
ekyo
era n'abamenyesa ebiragiro
by'abamalayika
obutawasanga
naye
ne beekoleranga emibiri
giringa
egy'abasajja abaabaana
And they married among daughters of men. And they totally broke the commands of God. They didn't end on that. They contended against the command that God is the one who gives spirits. When they went to marry in daughters of men,
still
fallen angels are the ones who entered their wombs. And they birthed those funny creatures. They birthed those funny men.
It's
different creations. Let's move on Genesis here. Genesis 6 verse 3.
Mukama nayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe. Kubanga naye gwe mubiri. Naye nakuze ziriba emyaka 12.
Kyatuviirako okulabika nga emyaka
gisalibwawaliwo
okuwangala emyaka nga 9
naye sitaani
yakozesa akakodyo k'abamalayika
abaagwa
okujja mu bantu okubongerera mu ddala
ebibi
mukama aliuka asala emyaka gy'omuntu
to cut years of humanity
azikirire nga tafunye kadde
kakwebeja
so olutawo olwagenda mu maaso nga luli
serious
era mukama mu biro bino olw'ebibi ebyayinga obungi abantu abaafiira mu mataba ga
Noa bonna
baasuulibwa mu
ggeyeni
ekyo sitaani kyeyali abala
Let's move on here in Genesis. Genesis
6:4. Era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana bano be baamaanyi abaasooka edda abantu abayatiikirira
mubiro ebyo waliwo abanefuli agasajja agawagufu ageekoledde emibiri
nga
geekoledde emibiri
Giants.
Riyita mu kibuga ne baliyegomba.
In the city and everyone is admiring them.
Ngeri ebiro bya leero bw'obira.
These days you see them.
Bamalayika abaagwa bazzeemu era okudda mu bantu.
Angels have come back in the human being.
Beekoledde emibiri kasajja gawanvu.
What is that tall man, giants?
Ennaku zino bagayita undertaker nga beereri mu
wrestling. These days they are undertakers. They are in the wrestling.
Bamalayika abaagwa bazzeemu okwambala emibiri
buliwo. Angels have closed human bodies physically these days.
Ennaku zino bagikolera wansi mu nyanja bamuda triangle.
They make them under the ocean bamuda triangle.
Underground.
In the underground.
Ne mu bwengula.
Even in the space.
Bwakabaka bw'omugi.
The kingdom of the stars.
Era ekibi kiri kigenda kyakimuleetinga.
Still the other sin is moving on to accumulate.
Bamalayika abaagwa bawasa abaana baabwe.
Fallen angels are marrying daughters of men.
Era bayibuli egamba nti bamalayika abaana
abaagwa
abamanyiddwa ng'abaana
b'abaana
abaana ba Katonda bwe baalabikanga eri abaana
b'abaana
basooka bazaala ebintu ebitali
bantu
nga
bamaanyi
abasinzibwa nga baatiikirira ayita awantu n'ateekako
amazzi
kola kukozibwa ati
negeesaako
bamuwayalingako
obumeme
atambuza nga balubungaza bwe mulowooza muli n'abantu kati bwe bagenda ne beebaka n'abaana
b'abaana
kafulumi angel
kayinza
ebimu bikyankala ne bazaalamu emisoto eminene agasulusula agatategeerekeka bw'omukazi yazadde omwana
n'embwa
amaanyi abaasooka abayatiikiriranga
abaasenzebwanga
entandikwa y'emizimu Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. Ne bano be bayita ba Katonda muntu.
Even this they call a human God.
Aha. Simanyi bazuwa, simanyi zuwa.
I hear the zoo.
Ba bayita ba Katonda be Misiri.
Call them the gods of Egypt.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So byalimu enkola ezo.
It involves ways.
Era ng'ozaala ekyana.
And you birth a child.
N'okireka muli n'osanga ekyanga kigudde mu mata.
Leave the child in the bed, you find the child in the saucepan of milk.
Kyanywedde ebbinika y'amata yonna.
Drunk the entire kettle of milk. An infant child.
Nga kikulira ku speed.
And they grow at a very high speed.
Emyaka ena, eky'emyaka ena kiringa nga
kiringa. And one of 4 years is like of 20 years.
Nga kijja kikusaba ebbeere ne kirirumako.
Ask if a breast. And they beat it off.
Kiba kityayo
kibeere. It's a mature man.
They
are of 4 years.
Nga kikwata ebbeere nga kiriruma.
Eat off the breast.
Bw'okikuba nga kinyiga.
When you beat it off,
they
begin to sprout.
Nga kiwanvuwa.
And they grow tall. These things you see them,
and
you act them in some film. But they have the history where they get it from. They had either the book of Enoch, which spoke of those things, and the book of Noah.
If
you don't know, there is the book of Noah.
Ekitabo kya Noa kyali kibyogerera ddala byonna bulungi.
Of Noah had spoken of all that.
Bamalayika abaagwa bye baali bakola byonna.
Whatever fallen angels were doing.
Naye baakikweka abasajja Abaroma.
Those Romans hid that book.
Naye kati neera baddemu bakweke.
But let them hide it again.
Katwogere ebyaliwo ebya ddala.
Let's speak the realities which happened.
Why?
Yes, ye bazibe.
Praise Jesus.
Mbuzaamu katono nnyo.
I'm asking briefly.
Ekitabo kyo oluganda kwe bayita Yafusa.
The book of Jephthah.
Ne Enoch.
And Enoch.
Byogerebwako.
They are spoken of.
Lwaki Mukama ekya Noah teyakyogera?
Why did the God speak of the book of Noah?
Yes, he was great.
Praise Jesus so much.
Ekitabo kya Noah kyogerebwako. Kyekituhulira ebyamatama.
Of Noah is spoken of. It tells us of the floods.
Olowooza ye Musa yabijjawo.
You think Moses got them from where?
Ekitabo kyaliwo ekiri.
The book was there.
Ne mwebyo eby'omuggulu nga weekiri.
Even things of heaven it is there.
Kati nze okusobola okumanya namanyira mu kitabo ky'omuggulu.
Me to be able to know I knew from the copy in heaven.
Ebya bamalayika abaagwa ne bye baakola.
Things of the fallen angels and what they did.
Kati wano tubigatta bugasi okukiggya eri tukireete.
Here we just join them to bring it out.
Okuva mu bitabo eby'enjawulo.
Right from the different books.
Kubanga mwebiri nga bw'owulira kaakano
bwe tusoma. And there as you hear as we speak now.
So olwo oba tolese kitabo kya Noah kyasobola okutegeera ebyaliwo.
Don't bring the book of Noah, you can know what happened.
Kubanga bannabbi abalala bajja babyogera.
For other prophets kept speaking of them.
Yes, he was with
Praise Jesus so much.
So ebyo byaliwo mbiri ebyo.
Those happened in those days.
Naye nga Bible yongera okunnyonnyola bw'eti.
Bible moves on explain like this.
Tubereberye essuula ey'omukaaga.
Genesis 6 verse 5.
Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumitiriza kw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kubikwereere bulijjo. Olw'omukaaga. Mukama n'ejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala omutima gwe. Olw'omusanvu. Mukama n'ayogera nti, ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu n'ensolo. N'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Wano tujjukira nga amataba yasindika amataba.
Yeah, we remember he sent the floods.
Okusobola okuggyawo omuntu.
To be able to wipe out humanity.
Kubanga buli kirowoozo ekyali kijja mu mutwe gw'omuntu kiri kyereere.
Every inclination which came in the thoughts of human beings was evil.
Basula baloota bamalayika abaagwa.
Sleep dreaming fallen angels.
baba wasa,
they married them,
babira masekati gawa,
they are in their midst,
bakera kuonona,
wake up to commit evil,
okuwasa n'okufumbirwa eringa
marry and getting married,
in
the order of the day when the 4-year-old was married.
The
evil was too much.
Yes, he was when
you praise Jesus so much.
Naye,
but
in
all what you have to understand,
the
people of all that generation, those who died in those
floods,
their spirits were imprisoned within hell.
Ati,
now,
the
generation which came next, they said that I had to plan for another trick for them to prove to them the others didn't die. Now the fallen angels, now for them in the flood they didn't die,
they
just unclothed the bodies, went back to heaven. When the flood came, fallen angels and clothed bodies, physical, went up back. They left planet Earth, entered back to heaven. After
the
first troubles of those on the world,
we
speak this in the peace it happened.
Satan
is no more in heaven and his fallen angels.
2017
years back, when the beginning of
Eddie,
after the death and resurrection of the Lord Jesus, Satan was chased from heaven. What we tell you is what happened in the BC. You realize Satan and his fallen angels and their evil acts. What they
use
in BC are the same they use in AD. Though they can no more access heaven.
Yes,
praise Jesus so much. Let's briefly move in Genesis. Genesis 6:8.
Naye Nuwa nalaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuwa n'azaala abaana basatu, Semu, Kamu, ne Yafesi.
Now those days God sent the trap. But they explain what happened in those days.
It
shows all people who were in those floods, imprisoned all of them in the prison hell, their spirits.
Yes, he was when you
praise Jesus so much. Let's read in Genesis.
No, Peter,
in 1 Peter chapter 3, verse 21. 1 Peter 3 from verse 17.
Kubanga kikisinga obulungi, Katonda bw'ayagala mu kwagala kwe, mu kubonyaabonyezebwa nga mukola obulungi okusinga nga mukola obubi. 18. Kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu, omutuukirivu olw'abatali batuukirivu, atuleete eri Katonda, bwe yattibwa omubiri naye n'azuukizibwa omwoyo.
Tutunuulidde nnyo olunyiri luno oluddako.
Olunyiri 19. Era gwe yagenderamu n'abulira emyoyo egiri mu kkomera. 20. Edda abataagonda, okugumiikiriza kwa Katonda bwe kwali nga kulindirira mu nnaku za Nowa, eryato bwe lyali nga likyasibibwa, amazzi mwe gaalokolera abantu si bangi, gy'emyoyo 8.
Abantu bonna b'omulembe gwa Nowa,
all people of the era of Noah,
abaali batudde ensi yonna,
filled the entire world.
All
their spirits are captured, put within hell, the prison of God, the bottomless pit, where which is born the kingdom of the stars, in the realm below, in the fourth created heaven.
Yes, he was with
praise Jesus
Amen.
So much. But within all, the reaching beginning of Eddie, after Jesus had died and raised up.
Bible shows
the 3 days when Jesus was there.
He
went to preach to spirits within the prison.
Right
from those of the era of Noah
to
when Christ has been born, they were in the prison within hell.
But
what surprises most, in the midst that demons began, who were these ones?
These
spirits were not imprisoned within a prison.
Now
the wandering of the devils in the mountains and they move in the world with his fallen angels,
the
ones moving and they claim to be demons of the dead. Now imagine, right from the era of Noah and behind him,
these
imprisoned spirits within hell,
even
those of the era of Noah, the
birth
of Christ, what surprise that they had demons and they had come.
These
were fallen angels.
These
began things of the demons.
But
no human being is in hell, they said, free to get back on the world. According to what the rich man explains more in Luke, speaks in Luke 16,
19-25.
Prison, hell, they can't get out of there. And you come back on the world.
Yes, you was going.
Praise Jesus so much.
We're
not
going
to read there because of time.
I'm trying
to give a brief summary of these things to you.
Ahead
there we shall bring their fullness. When you look, read Luke 16, verses 19-25,
you
show you Lazarus and the rich man.
He's
still a rich man in hell, the prison of God, the bottomless pit.
He
can't come from there to come back on the world to warn his brothers. Even those bound in the era of Noah,
still
put within hell, the prison of God. But we ask the question, then demons were coming from where? Now I told you, like, when the floods began, the fallen angels who were used to be the people unclothed the bodies of people and they went back to heaven when the floods began to happen. But after time passed, they began to come back as demons of the dead and they fall on the heads of the living. More born confused this world. The dead are onto this world wandering up and down it.
Yet
it's the same devil and his fallen angels. In the 2 Kings chapter 22 verses 19-25, God speaks this of the fallen angels. When they still gathered this time, and he asked, who is there up King Ahab? One of the fallen angels came out, who was known as an evil spirit. An evil spirit. And
he
said, I'll go entice Ahab. He asked him, how you to do it? I'm going to fall on the head
of
his prophets and I will lie. But the father of liars, you know him,
Satan.
This evil lying spirit who birthes it, Satan himself. These are the offspring of Satan. Let's read and be here.
Asikabaka ekisoke sura eyabiri mwebiri n'olunyirwa abiri.
First Kings 22 from verse 20.
Mukama nayo geranti ani anasenda senda Akabu ayambuke era Mosigileyadi agwe. Omu nayo gera bwatyo, omulala nayo gera bwatyo.
Yes, yes,
praise Jesus.
Atuddeko ko wakuru okuva ku 18.
First Kings 22 from verse
18.
Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, sikugambye nti talagule birungi erinze wabula ebibi. N'ayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga liyimiridde gy'ali.
Baali bakungaana bano bamalayika.
They gathered as the angels
Yerusalemu
in the Jerusalem of heaven.
Yali ngazze ng'atudde mu ntebe ye ekisa.
Come to sit in the mercy seat.
Naye jjukira.
But remember
nti abaana ba Katonda bakungaana bamalayika.
When sons of God gathered the angels, they used to come in the gathering in BC. Even with the fallen angels.
God had
known of the ways of Satan, how they deceive people in the world. He spied on them. Who will go to entice Achab? You see that word? Wanted them to come out, prove their evil works. These fallen angels going on the world to appear as demons of the
devil.
The foolish demon came out to speak that.
Basa kabaka ekisoka esula ya bilimo bili.
First Kings 22 from verse 19.
Nayogera nti kale kulire ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga liyimiridde gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo ogwa kkono. Olwabiri, Mukama n'ayogera nti, ani anasendasenda Akabu ayambuke e Ramosi Gileyaadi agwe? Omu n'ayogera bw'atyo, n'omulala n'ayogera bw'atyo.
Kaakati bamalayika b'abatukuvu baavaayo ne
baleeta ensonga.
Oba tugende tumugambe bwe tuti,
naye
nga byonna byebogera bya
butuukirivu,
tebisobola kulimba
muntu.
Kati omu ku bamalayika abaagwa amanyiddwa ng'omuzimu
omubi,
ye n'agamba nti nja kugenda.
I will go.
Kubanga olwedde baalingaera enkola za kugenda kulimba
muntu.
Bassekabaka ekisooka essuula ya 22.
First Kings 22 verse 21.
Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira maaso ga Mukama ne gwogera nti, nze namusendasenda. 22. Mukama n'agugamba nti, otya? Ne gwogera nti, n'afuluma n'embeera omuzimu
ogw'obulimba. Kubanga annyonnyola ngenda kubeera
omuzimu.
He
wasn't a demon.
Guno ogwabaafa
of the day.
Wabula ano gwandiyogedde.
Ne
wafuluma omu ku bamalayika abaavu.
There came up one of the fallen angels.
N'amugamba nze ngenda.
And he told him, I am going to go.
N'amubuuza ogenda bikola.
He asked him, how you do it?
Wamunyonnyolera nze ngenda kwefuula ku oli gwe bayita eyafa.
I'm going to appear like the one they called the one who died.
Omuzimu gw'eyafa.
The demon of the dead.
So Teresa amwawo.
You correct here.
Kyawo ne wafuluma malayika eyagwa.
And there came to a fallen angel.
Bassekabaka ekisooka esula ya 22 olunyi lwa 22.
First Kings 22:22.
Tandike n'olwa 21. Awo ne wafuluma malayika eyagwa. N'ayimirira mu maaso ga Mukama. N'ayogera nti, nze namusendasenda. Olwa 22. Mukama n'amugamba nti, otya? N'ayogera nti, n'afuluma n'embeera omwoyo gw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna.
Akozesa mwoyo muzimu.
Akozesa muzimu.
Akozesa
muzimu. Bassekabaka ekisooka 22 olunyi lwa 22.
First Kings 22 verse 22.
Mukama n'amugamba nti, otya? Ne gwogera nti, n'afuluma n'embeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna.
Owulidde bwe gwagamba.
You hear what it said?
Nti nze ŋŋenda fuluma mbeera omuzimu.
Going to go out be a lying spirit.
Omanyi abantu baali batandise okukkiriza ngali y'emizimu gy'abaafa
began to believe they are demons of the dead.
Like
you see them today how they say.
Bamanyi nti abafu bagenze kugenda basibiddeyo aboononi.
Dead are going to hell, the evil sinners.
N'abatukuvu bayingidde mu
ggulu. The righteous have entered heaven.
Kati bano abazunga ensi ba Satani.
He's roaming the world of the devils.
Ne bazunga nga balinnya ku mitwe.
They roam the world going on human heads of the living.
Ne bagwa ku nnimi ne batandika okwogera.
They fall upon their tongues.
Muzzukulu.
Grandchild.
ennaku zino bagenze mu kanisa
ez'obulimba
bagwa ku nnimi zaabwe ne babongeza ennimi
ezitategeereka
kakati malayika eyagwa
naalanze
ngenda kufuuka omuzimu
ogw'omulimba
ndyoka embeere mu kamwa
k'abannabbi be
nimbe ono omanyirawo kitaawe
yaali
kubanga sitaani ekitaye w'abalimba
omubijjukira
bulungi
kubanga
bayogera mu yokaana sula
ey'omunaana
mwennya agamba nti sitaani ekitaye
w'abalimba
kaakati kuno ono malayika eyagwa
mubiro ebyo nga bakyali mu ggulubavuddeyo
agamba
katondakigenda
kubeera omuzimu
ogw'obulimba
ngende nibe mukama kabannabbi
so
bamalayika bano abaagwa
batandika
okubanga beefuula emizimu nga bajjanga
jjajjaawo
ku nnimi ne boogera
nga
jjajjaawo bakojjaawo
yafubaamawo
oba kitaawo ne boogera bwe
batyo
ne babuzaabuza ensi
nebagiraga
teriiyo
keyeena
emiyombo gibeera wano ku
nsi
nga gizunga nga sitaani bw'azunga ne bamalayika
baabaagwe
batambulatambula ensi
n'okugiddiakati
gwe woobuliza omuzimu gye guva nti osulawa
mu
nsozi gyegye ate twandi mu lw'e Masaka twabadde mu lusozi
lwawa
twasuze mu
mpewo
kumbe be bazunga nga sitaani nga batambula nga
baddiŋŋan
bamalayika abo
abaagwa
omanyi twabadde mu nnyanja
twabadde
mu nnyanja
tuli
ku juba tuli ku juba tuli ku juba gigenda ne gigira mu mutwe
gw'omuntuomuntu
ali kusaabala kumbe bavira ddala wali mu kitebe kyabwe mu
nyanja
naye omulimba buli ku nsi eno wabulabye tebamanyi biki ebyo
ebibalimba
naye mmuli mwebuuzanga nti kintu kye tusabira ekyo lwaki kigamba kibeera mu
nnyanja
era nga tulina mukasa simanyi mukasa w'omu
nnyanja
mbusi demons emizimu gy'omu nnyanja so obulimba obwo bwe butyo bamalayika abaagwe baabukola
okubeddaneda
bwe baali nga tebanaakubagoba kuva mu
ggulu
baayongerako n'okyokwefuula okulabikira okuba balabikira ne beeyambaza
ebifaananyi ebifaananyi
by'abaafa ne babalabikira mu birooto ne bajjanga emisambwa yenala jjajja nabadde ndyawo sebo
n'ayitawoawe
nabadde ng'azibirira mu
bwe mulaba
yesu yebazibwaso kino ekyawandiika ekiri mu bakolinso ekyokubiri
14:15
gisitaani yalinga era yeefuula malayika
w'omusani
buli kifaananyi kya kitonda baba basobola
okikola oba
ekyekisolo
ne
balabikira mu nsolo ensolo
y'ekikayiyo
bagabanna ensolo ya famiry
eyazze
bannanga engoye omu nnyumba katusome olaba engeri gye bakolamu
ebifaananyi
bakolinso ekyokubiri sula ya 11:14 so si kya magero kubanga ne sitaani yeefaananya nga malayika w'omusana 15 kale si kitalo era n'abaweereza be bwe batyo nti bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe.
Yesu yeebazibwe. Sitaani okwekolerakolera ebifaananyi yeefuulanga nga malayika
n'akuŋŋaana
n'akuŋŋaana mu lukuŋŋaana lw'abamalayika neyeefuula malayika n'alabika ku nsi kuno n'alimba
abaanaye
temumunyeenyeyeeja kati ne bamalayika abaagwa
byonna
ebyo baabikolanga
ne
beekolera emibiri
egikwatikako
egiyinza n'okuwasa kati gino gye bakola ne babalabikira mu
birooto
nga jjajjaawo
kubanga
emisambo
the demons
badde balenzi bya ne
mmulamuflicking I saw my father who had died
atukyaliddeko
he has visited us.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Bannange muyite olukuŋŋaana.
You call a gathering, clan meeting.
Balenzi birira
wa. I was blinking here.
Nenda bajjajja gundi.
I saw our grandfather who died.
Ayagala tukyalira ayina byagala
okutugamba
yazze mu birooto n'aŋŋamba
mbunno
tuludde okulima
entaana
ne tuzaazirima
jjukira
bano bamalayika babeera batambulira ku buli mulembe baba bamanyi ebintu bye mubamukola
ewakaawo
yaŋŋambye bw'ati
ne bw'ati. He told me this and that.
Tebatuukira tebatuula bazunga nga sita.
Remember they never see they move like sit up and down.
Era omubuuza muvaawo.
You ask him coming from where?
Hey, what's going
on? Fragile.
Tubaddeyo.
We have been there.
In Tanzania.
In Tanzania.
Tubaddewa.
Where have you been?
Tubadde ku nsozi za Eragon.
On the mountains of Eragon.
Singa baali bakimanyi nti sitaani yazunga bwati ne bamalayika
baabaago
kakale munzimbire ya nnyumba
munzimbire
yessabo bo tebagiraza bagiyita nnyumba Yesu
yeebazibwe
beyeefuulafuula buli kifaananyi ne beefuula
ebisolosolo
ne mugamba ensolo
y'ekika
bane tulina engo
yaffe bane
tulina kapusi
kaffe kapusi
eyendiga eyo yakikatabeerako
muzimu ne
mbaamu n'ezo ezirabika obulabisi
n'ebulabubuzi
tebabeera nti munnange bajjajja
bamwe
abaabamalayika abaagwa baagala nnyo n'okutuuka okumanyira ekifaananyi
ky'abatukuvu
ne beefuula ekifaananyi ky'omutukuvu nga bwe mbala bwe balabikira
abakatuliki
omutukuvu gundi simanyi ntagali bishopu ntagali yalabise yafa naye
yatulabikidde
simanyi matiya lwanga
simanya
naaga abazungu amannya
amaaga
nga beefuula ng'abamu mu batukuvu
bakomyewo
mutukuvu aba teyageze mu
ggulu
weyatayibiirako okwo nitumubuuzaku ebiri mu ggulu biri
bitya
bano abeefuula ba Maliya bamalayika abaagwa kyava atulabula ng'ayita mu kitabo kino ekya
Samweri
malayika ono eyagwa eyafubutuka mu ttaka
weyeefuula
Samweri n'okweyogeza neyeeyogeza ebiriŋŋanga ebya
Samweri
Samweri ekisooka 28
Samweri ekisooka essira 28
olw'omukaaga
Samweri ekisooka essira 28 oluyimba mukaaga
28:6
awo Sawulo bwe yabuuza Mukama Mukama n'atamwanukula newankubadde mu kirooto newankubadde mu yulimu newankubadde mu bannabbi awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti munnoonyeze omukazi aliko omuzimu ngende gyali mubuuze. Abaddu be ne bamugamba nti, laba, waliwo omukazi aliko omuzimu e Endoli. Olw'omunaana, Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda, ye n'abasajja be babiri naye. Ne bajjaeyo omukazi ekiro, n'ayogera nti, ndagula, nkwegayiridde.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Abaka Sawulo bwe yali ng'amaze okugwa,
after King Saul had fallen,
Katonda n'amuvaako,
and God abandoned and gave upon him,
n'atakyayinza kwogera naye wadde mubannabbi,
he could not speak to him, not even the prophets,
n'asalawo n'agenda abuze omukazi eyaliko malayika yagwayo manyiddwamu omuzimu.
To ask a demon, go inquire from a demon who held a fallen angel, which is known as demons.
Jukira bano bali ensi bamaze okibuzaabuzanga ebyolabo era leero.
Remember these ones that perverted nation like you see today.
Bamalayika abaagwa.
The fallen angels.
Nga bamanyi okwefuulira ddala emizimu gy'abaafa.
And they appear as demons of the dead.
Ne balabikira abantu.
And they appear to the living.
Kale abantu baakitwala nti kulabika muzimu gwa jjajja
yafa. People took it, perhaps it's a demon of my dead grandfather.
Oba kitange oba jjajja
oba kojja. My father or my late uncle.
Oba mwannyinaani.
Or my late sister.
Oba muganda wange.
Or my late brother.
Kati bagenzeyo okumwebuuza.
Now they are going to inquire from her.
Malayika yagwa oba amanyiddwa ng'omuzimu.
The fallen angel who is known as a demon.
Era abeefuula nga bakatonda b'amawanga.
Those who appeared as gods over nations.
Ne gwefuula nga omu ku bannabbi, nabbi Samuel.
It appeared like prophet Samuel.
Samuel, Samuel ekisooka essuula ya 28 n'olunyiriro omunaana.
1 Samuel 28 verses 8.
Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda, ye ne basajja be babiri naye. Ne bajja eri omukazi ekiro, n'ayogera nti, ndagula, nkwegayiridde. Ne malayika eyagwa, onnennyisize buli gwe nnaakugambako erinnya. N'ayogera nti, ndagula, nkwegayiridde, n'omuzimu onnennyisize buli gwe nnaakugambako erinnya.
Wano buli twogera ku muzimu.
Anytime we speak of demon.
Omanya twogera ku malayika
yawe. No, we speak of a fallen angel.
Kubanga twakubuulidde obukodyo bw'okwefuula emizimu gye wava.
We told you the way they began to appear as demons when it started.
Bamalayika abaagwa engeri gye baatandika okwefuulamu emizimu.
How fallen angels began to appear as demons.
So olulimi olwo lwe luli mu Bible nti omuzimu, ndagula n'omuzimu.
Is in the Bible that consult a spirit.
Naye nga baba boogera ku malayika yagwa.
Here they speak of a fallen angel.
Basi Samweri ekisooka essuula ya 28 olunyi lwa 9.
1 Samuel 28 verse 9.
Awo omukazi n'amugamba nti, laba, omanyi Sawulo bwe yakola bwe yazikiriza mu nsi abo abaaliko emizimu n'abafumu. Kale kiki ekikunteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa? Olw'ekkumi, Sawulo n'alayira Mukama ng'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino.
Kaakati wuliriza, ali mu ssabo.
Now listen to the shrines.
Abaka Sawulo ono,
King Saul,
ng'amaze okugwa,
after he had fallen,
ayingidde mu ssabo,
he's entered in the shrine,
agenze okukolagana ne bamalayika abaagwa,
going to work with the fallen angels,
abeefuula emizimu,
claim to appear as demons,
kwabo emizimu gy'abantu abaafa,
demons of the dead,
nga gikolagana n'abantu okulagula,
and they work with human beings to prophesy,
oba okuyita bamalayika abaala abaagwa,
or to call other fallen angels,
beefuula ebifaananyi byabo era abaafa,
to appear in the images of those who die,
okwongera okubuzaabuza ensi,
to move on, confuse the world.
Arayiridde mu ssabo nga alinga alayira Katonda.
Now he's entered in the shrine as if he's calling for God.
Omanyi bamalayika abaagwa bayaaye.
You know fallen angels upon men.
Abeefuula emizimu.
Who appear as demons.
Akugamba.
He says.
Katonda bwana abaasiimye.
If God is pleased.
Oba naffe tuli baweereza abe.
We do your servants.
Ya kubakolera.
He will work for you.
Era neno mbandu wa kujitulako na agama.
Even the chief wizard says.
Musikuli.
Right.
Katonda bwana abaayagati.
God wills.
Kati nno gwe n'olowooza oli mu bya
Katonda.
Samweri ekisooka 28 n'olunyiriri lw'ekkumi n'olumu.
1 Samuel 28 verse 11.
Awo omukazi n'ayogera nti, ani gwe mba nkulinnyisiza? nayogera nti nenyisize Samweri.
When you
speak of an image of any person who has ever lived on this world, they bring it for you. If you want to beat Satan, tell him to bring you a photo of your grandchild. You will beat him over that. But if a person ever lived under the sun and they walked following him, if they want to beat Satan, my grandchild who died. The grandchild they're going to give birth to.
Who
has never appeared under the sun. Bring him for me, I speak with him. That is a problem to him.
Yes, he was
with. Praise Jesus.
Amen.
Let's move on.
Samuel 28:12.
When the fallen angels are on their heads, she was revealed, she was told, that one is the king himself.
Who
moved on to change the millions from the world, as God first commanded him before.
Samuel
28:13.
Kabaka n'amugamba nti, totya, kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti, ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka.
He's coming up. This time God was not coming from heaven, but from the ground. When they received you, the fallen angels, and they show you your grandfather in the grave, my child, the brain late water is passing me. Those are fallen angels showing you your grandfather who died is in the grave, and you will come out from there to come to appear to you. The one who had been possessed by a fallen angel, the demon, call another fallen angel, a demon, it can masquerade as Prophet Samuel. She did say, I've seen Samuel from the ground.
She
said, I see one of the gods, the fallen angels. When he was out, he said, how does he appear? The demon realized how it was meant to appear. Lost the image of Prophet Samuel.
First Samuel 28:13. Ngayambuka. Rekominenya. Namugamba nti embalaye eliyetia.
Namubu Sawulo. Kabaka Sawulo nabuzo ono omuroko.
He saw as the wizard.
Nchio yokatonda kuola bafana
nati. God, you see, how does he look like?
Kati yale agala mulabire kunyambara.
He wanted to identify him through the clothing.
Nechifananyi.
And the image.
Omutwenga bukufana nati.
Of how the head of Prophet Samuel was.
Ebyo sitani mkubie fulane wa maraika baba.
He turned to clothe them and his fallen angels.
Echo chikangunyo.
That is very easy their way.
And immediately
put up the image of Prophet Samuel.
See,
when they turn, appear to you as your forefathers whom you knew who had died. The one who died.
And
they don't feel like some of the clothing is closed. And you think he has come back for you. Let's move on. We hear.
As Samuel 28:8.
1 Samuel 28:14. The clothing, he said that is Samuel, the prophet.
Prophet
Samuel is that one.
Would
have explained him the glory. I thought the one was possessed of demons. The wizard. The one would have told him, I see Samuel.
Didn't
tell him, I see Samuel. She told him, I see one of the gods. And this one asked, how does he look like? And the wizard explained how the appearance is. The one was out to say, according to this, the one who clothes like that is Samuel. And the demon to be discovered, it has bewitched him already. What
have
remained to have finished the part of clothing
image.
I have to speak like Prophet Samuel.
And
the head of the living speak like your left forefather. In my bedroom,
I would not take it down.
I put my will there, my will. You think he is the one?
Yes,
the fallen angels and devils moving this world.
Then
they see what people do and what they are preparing.
Comes
to those in the witchcraft and wizards. They walk by them upon everything.
Samuel 28:15. Saulo n'ategeera nga Samweri n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. 15. Awo Samweri n'agamba Saulo nti, lwaki okungolokosa okunnenyisa?
Yes, we have to
praise Jesus. How this fallen angel
as
the demon of Prophet Samuel.
The
wizard is going to call a prophet for you. You try. Go in the shrine, you tell them to bring for you Abraham. You see whether they will bring Abraham. Ask him what is in heaven. You see what will come out of
it.
If they bring an image, ask them things of heaven.
Fallen
angel, Prophet Samuel. Why do you disturb me? Why are you disturbing me? A saint is he sleeping? Hebrews 12:22 is meant to be in heaven. The other,
Nabi,
a prophet, commanded by God to work. God refused to answer King Saul. In the prophets and through you,
now
God left the spirit of the prophet to come in the shrine so that can answer King Saul.
So,
problems of fallen angels and how they deceive the world.
And
out a voice spoke that demon, that fallen angel, he spoke with his words.
1 Samuel 28:15. Saulo n'addamu nti, neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange era Katonda anvuddeko.
Akuvuddeko kati osobola okuleeta nabbi nga Katonda akuvuddeko.
God is stand away from you, can you bring then a prophet of his?
So tekyannyanukula newankubadde mu bannabbi newankubadde mu birooto newankubadde nti kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola
kaakati mu mujambo ddamuyita.
That's why he's called him.
nabbi ava mu ttaka.
The prophet, does he come from the ground?
Matayo 17 nyo soka
pakulu okutana. Matthew 17:1-5.
Ebuli eraga nti eggulu bwe lyeggula.
Bible shows when heavens open.
Musa ne Eriya ne balabikira
Moses.
Mukama wafu Yesu.
And Elijah appeared to the Lord Jesus.
Eri mutukuvu ava mu ttaka.
No saint comes from the ground.
So ne byonna ebyaddiira ebyayo buno omwoyo
all that which came next which was spoken
malayika oyo yeyagwa
by that fallen angel
nga yeefudde omuzimu gwa Samuel
when he has appeared as a demon of
byonna byali byakukoppakoppa ate Samuel bye yasooka okwogera
all involved in copying whatever Samuel spoke before
yali ng'akyali mulamu
when he was still living
atanava mu mubiri
before he left this body
Samuel ekisooka essula y'abiri 8:15
First Samuel 28:15
kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola 16 awo Samwiri n'ayogera nti obuuliza ki nnonze Mukama ng'akuvuddeko era ng'ofuuse era ng'afuuse mulabe wo 17 era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogerera mu nze
Owulidde ekiriwo.
You hear what happens?
Nakweyogeza.
It spoke.
Kati nabbi kyagambamu nga Mukama bwe yayogera.
Prophet can speak as God spoke through me.
Byonna gwe abipanga bupanzi.
Picked all that.
So y'engeri ya bamalayika abaavu.
It's the way of fallen angels.
Ibagira mu maaso okwefuula emizimu gy'abaafu.
They moved on appear as demons of the day.
Era n'olwaleero nga kiba kyakola.
Even today they still do that.
Enjawulo eriwo kati.
The difference which is now.
Nti mu ggulu baabagobayo.
That they chase them from heaven.
Era bangi kubo baasibibwa mbunye obutakoma.
Many of them were bound in the bottomless pits.
Naye mu byonna.
But within all.
Yes, you was with
praise Jesus so much.
Emu ko bibayo ngirokora.
Some of the things he moved on to do.
Tujja kuba tujongereza ako na kuleta.
We shall add them on tomorrow.
Engeri je batandika okuwamba ebisolo ebimu.
How they began to capture some animals to themselves.
Okugamba nti babyeddira.
To say that they are their totems.
Ne bawamba emiti egimu.
And they captured and claimed some trees.
Babagamba nti jabwe.
And they said they are theirs.
Ere bajinyokezanga. Bano ba malaika babwa ngabala bikanga ebizi
when they burn incense their way and fallen angels appear as demons
then era tujja kulaba ku ntalo zaabwe
we are still
seeing malaika babwa ne ba malaika abatukuvu
we shall see battles of fallen angels with the righteous angels
mukibuga Yerusalem ekyomu
in the Jerusalem city of heaven
ne ku nsi kuno
and on this world
tujja kuba tusembayo n'obunabbi
we shall end with the prophecy
okugoba Satani ne ba malaika be muggulu
chasing Satan and his angels from heaven
okubasula mbunye obutakoma
to throw them in the pits of hell
Oh, tujja kubanga tukomekereza ebyalingawo mu BC.
Then we shall have winded up what happened in BC.
Ati tulabe entandikwa ya AD.
And see beginning of AD.
Okugobebwa kwa Satani.
The chasing of Satan.
Ne bamalayika be muggulu.
And his fallen angels from heaven.
N'obuyinza n'abuwa Jezebeli.
And authority gives it to Jezebel.
Akana dukanye emirimu gye mu AD.
Right now governing his works in AD.
Tujja kuba tubiraba.
We shall see that.
Mukama akuwa omukisa.
God bless you.
Webale kujja.
Thank you for coming.